Blog Talk Radio.
Jena heruse tuvugama, abenshi muri mwe tuvugana, none ndabona marushe, ngashamazi rambise, inda yasungi ndagu, indamu yabaye indamu, nyiri ndagu ashaka injemu, mwerekeza uri wenyine uritonde. Bahaze niba wamaze kukwima amatwi baraturoha babandi bateretse intango basinze baravuga amabagani yo tuba ku nkombe
ndimo numvikana neza. Ashir?
Yego, Emerance, ndakumva ubanza watangiye uvuga kuri mute.
Okay.
Natangiye yego, ariko ndakumva neza gatanu kuri gatanu.
Urakoze cyane. Natangiye nsuhuza abakunzi bacu baraditeme. Mbaha ikaze muri cya kiganiro cyabo kandi cyacu tuganire bakunzi ba radio Iteme. Rero ni izina rya tuganire, nongeye kubaha ikaze. Iki ni cya kiganiro mukunda cyane tuganire mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Emerance Kayijuka fatanyije na Ashire Kamana na Peter Nshimiyimana umaze iminsi ari mu kiruhuko. Uyu munsi mbibutse ko turi ku itariki 23 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2021. Ntangiye mbiseguraho kuko ibiganiro byacu ubundi tubibagezaho ku isabato cyangwa se samedi cyangwa se ku wa gatandatu kuri bamwe no ku wa karindwi ku bandi ku isaha ya 9. Ntabwo uyu munsi byashobotse kuko ntabwo twashoboye kuboneka twese ejo, ariko ibiganiro byacu tubibagezaho ku isabato ni yo gahunda yacu isanzwe. Ikiganiro cy'uyu munsi usibye jyewe na Shire, dufite undi mutumirwa wemeye kuza kutuganirira, umutumirwa Bwana Bellarmé Bakamira. Tukaba tunamushimira cyane ko iyo buri gihe tumuhamagaye ngo atuganirire atajya azuyaza, kuko si ubwa mbere agiye kutuganirira. Ntangiye nshimira cyane abakunzi bacu badukurikiye ku migabane yose y'isi, cyane cyane abadukurikirira mu Rwanda, kuko tuba tuzi yuko bitaborohereje. Mboneho kandi guha pole abategetsi bacu, ndumva ari ubwa mbere dukoze ikiganiro cya tuganire nyuma yuko twumvise ko ya nama y'umuryango w'ibihugu bivuga icyongereza yasubitswe kubera impamvu abantu batarimo bavuga kimwe. Ibi byatumye nkurikirana amakuru mpamagara Kantarama mubaza niba hari akandiko aherutse kubona kambara ubukeye ngo turebe niba kashobora kutubwira icyihishe inyuma y'isubikwa ry'iyi nama y'ibihugu biri muri Commonwealth. Nuko Kantarama yaranshishurije ambwira yuko mbara ubukeye adaherutse kwandika, ahubwo ko we yamwandikiye musaba ko yansangiza akabaruwa Kantarama yandikiye mbara ubukeye, nuko arakansangiza. None namwe nagira ngo nkabasangize, nzi ko utu tubaruwa dukunze kubashimisha. Yaravuze ati, ku muvandimwe nkunda kandi nkumbuye mbara ubukeye, uraho ni amahoro? Ese kumaze iminsi udakoma? Ni amakuru ya nama yaguhungabanyije ko numvise ngo yarasubitswe. Sinzi uwo duherutse kubiganiraho, ariko numvise analize ye ndumirwa. Mu by'ukuri nta mutwe nta n'ikibuno yari ifite. Nawe se yahise yiyamirira ati, abaturage ba Kangondo nizere ko bagiye guhabwa agahenge. Mbese inama y'ibihugu biri muri Commonwealth n'abaturage ba Kangondo bihuriye hehe? Aranseka cyane ati, buriya se ntuzi ko ariya manegeka bayasenyaga bitegura iriya nama? Ati, ahubwo bariya abaturage bagize Imana iriya nama yaburizwamo burundu, ati maze ukareba ko badasubira mu matongo yabo bene. Ati, buriya bisi na za mayibobo zabona agahenge zikagaruka mu mujyi. Ngayo nguko muvandimwe, burya abantu babona ibintu hano imahanga. Rero ubuzima bwo guterura amakarito ntibutworoheye. Noneho naranabihuhuye nijanditse muri politiki, wa mucuti wanjye Mutarambirwa yaramereye nabi, dore ko atatumaga mpumeka. Usibye ko mu by'ukuri nanjye nari nsigaye numva ndibwaribwa kubera ibiganiro bishyushye nakurikiraga, kumva nanjye natanga umusanzu wanjye ngo tugere ku mpinduka opozisiyo yahurizagaho, cyane cyane ko nsanzwe nzi ko abashyize hamwe nta kibananira. Icyakora rero birababaje ko ubu mvugishije ukuri numva ntangiye gucika intege, kuko maze iminsi nibaza uwo turwana uwo ari we nkamuyoberwa. Yewe, niba ari ukubera ko kuva Covid yatangira abantu benshi basigaye birirwa mu ngo zabo bahembwa batakoze, basigaye barishakiye imirimo, reka sinakubwira, baririrwa ku mbuga nkoranyambaga batukana, ibyari politiki byabaye akavuyo, wagira ngo bahindutse abashumba. Hari igihe ngira umushinya nibaza impamvu ntibyumva, nkamara iminsi nirinda gufata telefone, nkigira kuri televiziyo kwirebera CNN. Ariko ibya tekinoloji sinzi niba namwe byarabagezeho, nsa gufungura televiziyo ntaratangira kugira ikindi ndeba, nkabona byanze byankurikiranye, za YouTube ziracicikana, nanjye nkumva ngize amatsiko. Mbega mbega ibyo abiyita ko bari muri opozisiyo basigaye birirwamo! Abantu baramara amasaha n'amasaha barira inzangano zishingiye ku moko no ku nkomoko. Ni ukuri ubu icyizere nari mfite ku bwiyunge mu Banyarwanda kimaze kuyoyoka, nasanze hakiri inzira ndende pe. Ubu nabwiye Mutarambirwa ko ibya politiki nshigazemo ikirenge kimwe, ikindi cyamaze kuvamo, ko icyo gisigayemo ngiye kugishyira mu ishyaka ryadutse ryitwa Arike. Numvise bavuga ko ngo Arike urunana ari ryo risa nyiritanga icyizere ubwo mu minsi mike uzumva nkubwira niba ikirenge cyanjye kikiriyo cyangwa se naho cyaravuyeyo reka nkureke njye kuryama dore uyu munsi niriwe numva ibitutsi by'abatuka padiri naho imana ko ngo yabeshye ko Kagame yapfuye n'abatukaga bamutukaga ku buryo ubu numva ubwonko bwashyushye nkeneye kuruhuka ntegereje akabaruwa kawe kampumuriza erega niyo bwije rimwe gusa ntumvise ko ukirimo akuka ndahangayika ntahiriza bose utarabakumbuye cyane umuvandimwe wawe uguhoza ku mutima Kantarama bakunzi batuganire uyu munsi turaganira ku ngingo ivuga ngo ko dukunze kuvuga ko Kagame adutega imitego twavuga ko ari nawe uri inyuma y'imyitwarire idahwitse yamwe mu mashyaka ari muri opozisiyo ko opozisiyo isigaye isa kwe n'umuyaga bugatangira guhindura icyerekezo mbere ko twinjira mu kiganiro reka mpe mugenzi wanjye dufatanya gutegurira ibiganiro ashire Kamana abasuhuze anatwashyirire umutumirwa wacu muri studio maze ariko namusabe ko mbere ko asubiza mikoro yahita atwinjiza mu kiganiro adusobanurira ijambo opozisiyo icyo ari cyo dore ko ari n'ijambo twatiriye mu gifaransa anatubwire opozisiyo ikora neza uburyo ikora ashire Kamana iri mikoro ni wowe uyifite
urakoze cyane Emerance kandi reka nanjye nsuhuze abanyarwanda badukurikiye n'abazadukurikira by'umwihariko abakunzi ba Radio Iteme ndetse n'abanyamuryango ba Ajax Arkurunana bose ndabasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana hanyuma nawe ngushimire ko twongeye kubona tuganire kandi tumaze igihe kinini itaba ubwo rero birashimishije cyane kuba twongeye kuganira
ngo agatsinze kazabane kuganire
yego ntatsinze rero mbere yuko nagira icyo mvuga kuri opozisiyo reka mbanze nakira umutumirwa wacu ndumva ari ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu tubashe kuganira Bwana Bakamira Bellarmé waba unyumva niba unyumva wasuhuza abadukurikiye noneho tugakomeza ikiganiro
ndabasuhuje ni Bakamira nizeye ko numvikana
yego turakumva neza
ndakora bo ubwo nyine ndi presenta ni Bakamira Bellarmé ubwo wa mugani ni umuntu uri mu buhungiro nanjye nkaba nkora muri ibi bya opozisiyo nkaba ndi muri ibi byita opozisiyo ubwo nkaba mbashimiye kuba mwantumiye ngo tubiganireho ubwo nizere ko tugira ikiganiro cyiza
yego urakoze cyane urakoze cyane kandi nawe tugushimire kuba witabira ikiganiro cyacu tuzi ko aho utuye bwamaze kwira ariko wigomwa akakanya uravuga uti reka nze tuganire Emerance sinzi n'umunyemerera ngo mpite ntangira wenda ku byo byanye na opozisiyo ariko mbere yuko ntangira akabaruwa ka Kantarama nakumvise kandi Kantarama aribaza ibibazo byinshi cyane abanyarwanda benshi bibaza mu by'ukuri ariko burya abantu iyo bibaza ibibazo akenshi bumva ibisubizo hari n'ubwo ubwabo bishakira ibisubizo ariko ibintu byose burya biterwa n'imyumvire ku ngingo runaka uko ufata ingingo uko uyumva indorerwamo uyireberamo niyi nayo igena uko ubona ko iyo ngingo yaba iteje ikibazo cyangwa idateje ikibazo ndisobanura ubwo ndahita njya wenda no mu kiganiro nyirizina mvuga ibijyanye na opozisiyo mu busanzwe dufashe wenda nko mu mahame nko mu butegetsi cyangwa se ubuyobozi bushingiye ku mahame ya repubulika haba hari byo bita separation de pouvoir ariko ubutegetsi buhera muri parlement intumwa za rubanda zijya kwicara muri parlement abafite intumwa nyinshi nibo bafite ubutegetsi. Abafite rero intumwa nkeya abo ngabo ntago bahita bahagarika ibikorwa byabo, kuko nabo bafite umushinga bafitiye abaturage, bafitiye indoto bashaka kugeza ku baturage kugira ngo bazamure imibereho myiza yabo. Ibyo ngibyo nibyo ubutegetsi na opposition biba bihuriyeho, bose bahatana mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Hanyuma abaturage bitewe n'ibikorwa n'imvugo n'imyitwarire ya buri wese bakaba bagira bati dutoye ishyaka runaka kugira ngo rituyobore, iryo shyaka rihawe manda y'imyaka ine cyangwa itanu cyangwa irindwi, ariko noneho dufate ko iryo shyaka riyoboye nyuma ya manda ya mbere bikagaragara ko ibyo byemereye abaturage ritabikoze, bikagaragara ko byakoze amakosa, ko habayemo ibintu by'uburiganya. Icyo gihe amatora akurikiraho ba bandi bagize opposition batari bafite ubutegetsi bashingiye kuri principe ya ibyo bita mu gifaransa byita pluralité des idées, ni ukuvuga ngo kumva ko abantu bashobora kuganira ku ngingo zitandukanye kandi bidateje ikibazo. Bishingiye kuri iyo principe abatafite ubutegetsi baragenda nabo bakakora kampanye bakavuga bati ibi byarapfuye barababeshya twe tuzakora ibi n'ibi n'ibi, ubwo abaturage babona bafite icyizere bakabatora bakajya ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo opposition mu by'ukuri ni ikindi kintu bita ngo contre pouvoir. Contre pouvoir ni ukuvuga ngo ni mu gihe umuntu afite ubuyobozi ariwe ufite ubuyobozi bw'igihugu ari mu myanya yo kuyobora igihugu, abagize opposition baba bahari kugira ngo bakomeze barebe ko atazirara ngo atangire yica amategeko ajyanye cyane cyane n'ibyo ngibyo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko uburenganzira bw'ikiremwamuntu iyo bwubahirijwe n'imibereho myiza y'umuturage irazamuka. Ubwo rero opposition mu Banyarwanda abantu benshi nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no ku maradiyo, abantu benshi batekereza ko opposition ari entité imwe iri homogène, ko ari ikintu kimwe cyonyine gifite icyerekezo kimwe gusa. Oye, ntabwo ari uko nk'uko bimeze. Opposition ibigizwe n'amashyaka cyangwa se na muvuma zitandukanye, kandi baba bafite nabo uburyo bwabo babona bifuza kuzana kugira ngo nabo barengere uburenganzira bw'abaturage bose. Ni ukuvuga ngo opposition iri plurielle, igizwe n'abantu bafite ibitekerezo bitandukanye, yemwe no mu ishyaka rimwe ubwaryo. Hari ubwo abantu bagira ibitekerezo bitandukanye kandi bari mu ishyaka rimwe, kandi ishyaka rimwe ubwo nabyo rero rifite viziyo yaryo, rero rifite umurongo rigenderaho, ariko n'abari muri iryo shyaka bafite aho bahurira baganira ku ngingo runaka bakagira ibitekerezo bitandukanye, ari byo nakwita ngo ubukungu bukomeye cyane abantu bakunze kudafataho urugero, kuko abantu bujya batekereza mu buryo butandukanye, ikivuyemo kiba ari ikintu cyiza cyane gikomeye cyubaka kandi gihuri mese kivuye mu bitekerezo bitandukanye. Ikintu kivuye mu gitekerezo cy'umuntu umwe gusa habera tubona mu Rwanda twabonye ingaruka zabyo izarizo. Ngo rero opposition hejuru yo kuba contre pouvoir ni na opposition ibishinzwe no gutuma abantu bakiri batoya nk'urubyiruko byo bitamise alternance du pouvoir, ni ukuvuga ngo umuntu araje ayoboye neza rwose, ayoboye manda ebyiri, tuvuge ko manda ari imyaka imwe ari imyaka itanu, nyuma ya manda ebyiri wenda ntashobora kongera kwiyamamaza, ni imyaka icumi niba yarafashe ubutegetsi ifite imyaka mirongo ine, ubwo ngubwo ageze imyaka mirongo itanu, haraza undi muntu ufite mirongo ine ugifite amaraso mashyashya ugifite ibitekerezo bishyashya, isi igenda ihinduka n'abantu bagenda bahinduka ku buryo n'ibyo abantu baba bakeneye nabyo bihinduka. Opposition rero kuba igumaho nabyo bituma n'iki kintu gishobora gukorwa, abantu bamaze kunanirwa bakaba bavuga bati turarangije cyangwa se natwe tugiye kuruhuka, cyane cyane ko kugira ngo uyobore igihugu uba ufite ku mutwe wawe responsibility cyangwa se inshingano zikomeye cyane zirebana n'ubuzima bw'abantu. Ariko ngo byumvikane ko niba mvuze ngo ufite inshingano mbivuze ko wenda uri umukuru w'igihugu, ntago mbivuze ko ari wowe ibintu byose wabifatiye ku. Nuko ngo ufite inshingano zo gutuma inzego zikorera abaturage zigomba gukora neza binyuze mu buryo itegeko nshinga rivuga, kuko nicyo gihango kibe kiri hagati y'abayobozi y'abayoborwa n'abayobora ibyo byose rero ni ibintu biri muri opposition ni ibintu opposition igira mu ruhare kugira ngo bigende neza kandi mu byukuri ntako bisa ariho nshaka kuvuga nti umuntu wumva neza opposition icyo ari cyo aba yumva ko ni ibintu akora aba ari umunye politike kandi politike n'ubwo ngo ni projet de société n'ubwo ni iki nzanira abaturage kugira ngo babeho neza rero bya yabo myiza izamuke nibyo politike icyo gihe rero politike yikora cyane cyane mahama ya republika ubu nayikora mu ruhame kuko republika ubwayo no kuvuga ngo ni ibintu bya rubanda ibintu rero bya rubanda bikorerwa ku karubanda ntago bikorerwa mu cyumba ntanubwo ari ibintu by'umuntu ku giti cye ubwo rero muri ubwo buryo umuntu wese ukora politike ubizi ubisobanukiwe kandi ufite na maturite no kuvuga wenda ubunararibonye cyangwa se ufite experience cyangwa se wumva neza politike cyari cyo sinzi maturite uko nayita mu Kinyarwanda ariko umuntu ufite maturite politike yumva ko yakora politike abakora ikintu kiri mu ruhame kandi cyavuze n'ukuntu yitwara byose ari ibintu abantu bashobora kuzanaho kritike abantu bazi ko kritike ari ugutukana ntabwo ari ugutukana kritike ni ukuvuga ngo ibi ngibi ndabona ndabyemera iyo nayo ubwayo ni kritike ushobora no kuvuga ngo iki ngiki ndabona ari cyiza cyane nacyo ni kritike ubwo rero umuntu uba witwa ko ari muri politike ugasanga wenda unenze imyitwarire cyangwa se imvugo zimwize agahitamo wenda kugutuka cyangwa se agahitamo kuvuga ngo uramurwanyije ntabwo abazi politike icyo ari cyo cyangwa se iyo maturite politike nayo ntabwo abayifite ni ukuvuga ngo rero umuntu ushaka kuba umunyepolitike agomba kumenyera yuko ibyo akora birebwa n'abandi bantu yaba abandi banyepolitike yaba n'abaturage kandi akitegura guhora aganira n'abantu kandi kuganira n'abantu ntabwo uganira n'abantu gusa ngo mubyumva kimwe uganira ahubwo cyane cyane nabo mutabyumva kimwe kugira ngo ubashe kumvisha ko umurongo uriho ari muzima wabungukira wabazanira ibintu byiza iyo udashoboye kubikora ibyo rero uba waribeshye umwuga cyangwa se uri mu bintu utumva cyangwa se utarazi ubwo Emerance naba ngarukiye aho ngaho ku bijyanye na opposition ikora neza na opposition ndetse icyo ari cyo kandi noneho wenda mbere ko ndangiza ku bijyanye n'u Rwanda n'abanyarwanda abantu bazi ko opposition igomba kuvuga rumwe abantu bazi ko opposition ari abantu bagomba gukundana kada ibi ntabwo ari byo nibyo abantu bibeye burya ibihugu byateye imbere usanga birangwa no kugendera ku mategeko ni ukuvuga ngo kuko ibintu byo gukundana ni ibintu ntabwo wategeka umuntu gukunda undi ariko ushobora kuvuga ngo kugira ngo abantu babane neza muri iyi sosiyete ni abantu bagomba kubaha amategeko ariko kubaha amategeko bivuze yuko amategeko aza kukurengera ariko nawe ukagira inshingano zo kuyubahiriza kugira ngo arengere n'abandi cyangwa se mugenzi wawe ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kumva kandi muri politike nabyo iyo ukoze ikintu niba muri abanyepolitike none se ubungubu abavuga ngo opposition ngo yagumye kuba ikintu kimwe kuki hari amashyaka menshi muri opposition kandi byagumye kuba ikintu kimwe murumva ko harimo no kwibeshya ubwo rero wenda reka mbe mpiniye aho ngaho niba hari ibibazo ndaza kubisubiza ariko naba mpiniye aho ngaho ku bijyanye na opposition urakoze
urakoze cyane ashire ndumva niba Kantarama arimo adukurikira ushobora no kuba umuhumurije kuko itubwiye yuko opposition itagomba gukundana kandi koko ko biri normale yuko abantu bari muri opposition batumvikana hari n'ibyo tumaze iminsi tubona ubwumvikane buke ubwo wabyumvise ko ndimo nguprovoka ubwo ube witeguye ko uza kugira ibibazo usubiza mbere yuko
turabyiteguye cyane cyane ko muri introduction yawe wavuze urunana kandi nkaba ndi umufana waro gukomeye cyane ubwo ndagusubiza ibibazo byose
abyumvise yuko Kantarama afitemo akaguru kamwe gusa ubwo kandi nako ni ukushakisha uburyo mwakinjiza mu runana kuko
turarangiza ikiganiro umubiri wose yawushyize mu runana
okay mbere ko mba ijambo umutumirwa wacu ngo nawe agire icyo yongeraho niba hari icyo ashaka kongera ku byo umaze kutubwira nari mufitiye akabazo hari ukuntu watubwiye yuko wadusobanuriye icyo opozisiyo cyari cyo utubwira uburyo Repubulika ikora yuko opozisiyo ikibishinzwe ari ukugarura mu murongo abategetsi ishyaka riri ku butegetsi niba rikoze nabi cyangwa se niba umutegetsi akoze ibyo atemereye abaturage bakamugarura mu murongo noneho njyewe ubwo mpise numva ngize confusion none se twebwe abantu bari hanze badakinira mu kibuga ko turimo dukinira inyuma y'ikibuga ni ukuvuga turi mu mahanga turi inyuma y'ikibuga iyo Repubulika uri kuvuga ntabwo mu by'ukuri ntabwo twebwe turimo bo itegeka nta nubwo turimo bagombye no kuyikritika mu by'ukuri dushobora kuyikritika ariko niba ikoze nabi si impamya yuko turi mu bantu bemerewe kuba twayigarura mu murongo ese opozisiyo yo mu mahanga opozisiyo iri hanze ishobora kugira impact gute mu gihugu imbere cy'u Rwanda mu gihugu imbere kandi iyo idahari wabwira neza ukansobanurira
ni ikibazo cyiza cyane kandi kinoroshye buri munyarwanda buri muturage ubwo tubyite umusitoyene cyangwa umusitoye mu gifaransa abafite uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugira uruhare mu byemezo bifatwa ku birebana n'ubuzima bwe cyangwa imibereho ye bityo rero buri munyarwanda cyangwa buri munyarwandakazi abafite inshingano zo kureba ibintu bikorwa n'abitwa abanyepolitike kugira ngo bagira ibyo bavuga bati ibi ntabwo tubyemera cyangwa bitarabyemera ntabwo dushobora kurebera ibintu biba ngo ni uko ngo turi hanze y'ikibuga nta nubwo turi hanze y'ikibuga emera ahubwo reka tuvuge ngo waba uri hanze y'ikibuga ucecetse utanavuga nta n'ikintu ukora waba uri hanze y'ikibuga imiterere y'ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR niyo yatumye opposition iyirwanya iyivuguruza mu makosa yabo bakora mu mahano yabo bakora niyo yatumye abantu bakorera hanze ntabwo ari ubushake bwa opposition ni ukuvuga ngo ahangaha mu bintu tujya tuvuga hari sense dushobora kubiha bikagara wenda ko opposition ngo iri hanze y'ikibuga ariko nge nagaruka nabifata ko byabyerekana wenda ko opposition idafite ubushobozi bwo kujya mu kibuga ko ya opposition mu kibuga ahubwo hari ibibuga bibiri kubera igitugu cya FPR hari ikibuga kiri mu Rwanda hakaba n'ikibuga kiri hanze y'u Rwanda kubera ko tubizi neza ko umuntu ugerageje wese kunenga FPR mu gihugu tuzi ibimukorerwa ngira ngo uzi umugabo witwa André Kagwa-Rwisereka ari mu bantu ba mbere bagerageje kuvuga ko ibintu FPR mukora atari byo kandi yaranayehozemo ngira ngo uzi ukuntu yishwe ubuzi umutwe we barawuciye utandukanye n'igihimba uzi wahoze ari perezida wa Repubulika Pasteur Bizimungu yashyizeho ishyaka ubuyanja uzi imyaka yamaze mu buroko kubera ko agerageje kwiyopoza uzi ibyabaye kuri Diane Shimwa Rwigara uzi ibihora biba kuri Ingabire Maître Bernard Ntaganda n'abandi benshi uzi n'abayoboke ba FDU cyangwa ba Darfu Murinzi bagiye baburirwa irengero abandi bakicwa bigaragara amafoto arahari ni ukuvuga ngo rero ikibuga twagombye gukiniramo yes kuko burya baravuga ngo aho kugira ngo uceceke cyangwa se winage mu bibazo bikomeye uzi ko utaza kuba efikase ngo wuzuze inshingano zawe nk'umuturage cyangwa se nk'umunyepolitike wahitamo kujya muri kondisiyo zituma ugira icyo ubasha gukora kandi ngira ngo ntabwo twaba tubeshye tuvuze yuko kuva opozisiyo yatangira gukorera hanze bamwe muri bo ntabwo twavuga ko hari ibintu byahindutse ku Rwanda presiyo zariyongereye nubwo FPR gifite ubutegetsi kandi igikomeje igitugu cyabo ndengakamere ariko nibwira yuko imyaka bamaze ari myinshi cyane kurusha iyo basigaje ku butegetsi ikindi nagira ngo nongereho ni uko mu by'ukuri hari amakosa yabaye hari amakosa yabaye kera amakosa yakorewe muri FPR ndafata iminota itatu yonyine emirasi bisobanure FPR igitera u Rwanda muri 1990 ku ya mbere ukwakira
ufite umuntu
kuya kabiri yego ku itariki ya kabiri y'ukwakira Rwigema yarapfuye babeshya ko ngo yarashwe n'ingabo za Habyarimana ariko amakuru yarasohotse kanasohorwa n'abantu benshi berekanye ko yishwe n'abantu be icyo gihe hari umuntu wari mu bayobozi bakomeye cyane ba APR cyangwa se ba FPR wavuze ati mu magambo y'icyongereza niba nabivuga niba bayingana yaravuze ngo abwira Paul Kagame ati you are physically and mentally unfit how can you lead people nuvuga ngo yaba mu buryo bw'imiterere y'umubiri cyangwa se mu mutwe ntabwo ushyitse bihagije kugira ngo uyobore abantu uwo muntu yamaze kabiri yarishwe amakuru yarasohotse avuga ukuntu yishwe abantu bakomeje kubona ko kuko hari ikibazo muri iyo miyoborere ya Kagame kubera n'amateka ye yari afite mu Bugande akorera inzego z'ubutasi wabonaga konvokasiyo ya Kagame ugahita umenya ko ari urupfu abantu rero bari bazi ko uwo muntu naramuka agize imbaraga nyinshi hazaba ikibazo gikomeye cyane abantu barabirebereye bati nitugere i Kigali wenda tuzongera tuganire turebe icyo twakora emerance ingaruka zabyo na n'ubu ngubu turacyarwana n'uko kurebera ntabwo rero n'ubu ngubu turi muri opposition n'ubwo turi hanze ntabwo dushobora kwibeshya kuko burya umuntu ubeshya aba afite ikibazo ariko uwibeshya we aba ari nk'ubwiyahuzi ntabwo dushobora kwibeshya rero ngo twongere dukore iryo kosa ryo kurebera abantu bashobora kuyobya rubanda bashobora kudusubiza mu bibazo turimo kugerageza kwikuramo sinzi niba basubije ikibazo cyawe neza ariko ntabwo dukorera hanze y'ikibuga turi mu kibuga ariko ibibuga byabaye bibiri kubera ko FPR hari ikibuga yafunze kiri mu Rwanda ahubwo opozisiyo yagombye no gushimirwa abagize opozisiyo bagombye no gushimirwa kuba barabaye capable barashyizemo imbaraga kugira ngo bashyireho urubuga rundi bakoreramo kandi urubuga rukorera abanyarwanda urubuga ubona rugenda runayungururwa erega ibi byose ubona byo muri opozisiyo abantu bagenda rimwe na rimwe ku ngingo runaka batavuga rumwe ntabwo ari bibi ni byiza cyane ahubwo ibi ngibi ubona hari abantu bageraho bakitandukanya n'amashyaka baba barimo nabyo ntabwo ari bibi ntabwo umuntu agomba kuba mu ishyaka ngo kuko ngo ari igihango cyangwa se kuko ari ubukwe cyangwa se ari mariage yakoze oya uba mu ishyaka cyangwa muri muvuba kubera ko amahame n'imikorere myitwarire yaryo cyangwa y'abayobozi baryo ubona nawe ubyibonamo mu gihe utabyibonamo ntabwo ugomba kugumamo icyo gihe wirinda wenda kuba ntibindeba nawe ukaba washinga ibyawe cyangwa se ugasanga abo mufatanyije kubona ibintu kimwe ikindi niba uri muri opposition ugakora ibintu bibi ntuzategereze yuko ngo kubera kuvuze ngo mukora ibyanyu nanjye ndakora ibyanjye ibyo nko kuba ngo mfite abaturage banjye bingaruzwa mu heto cyangwa se b'ingwate nifatiye mu bandikire ni clientelisme cyangwa populisme ni abantu banjye ikibazo ni njyewe ikibazo ntabwo ari ibitekerezo ikibazo ni njyewe ni mu nk'amahoro ni mu ndeke ibyo nabyo ntibibaho muri opposition ni ibintu bitagomba kureberwa cyangwa se gushyigikirwa sinzi niba nsubije ikibazo warumbaje ariko ndumva aribyo bisubizo naguha urakoze
cyane Ashire ndumva wagerageje hari ibyo wenda tutumvikanaho cyane ariko nta kibazo ntabwo ari ngombwa ngo twumvikane ku bintu byose nabyo byaba ari ikibazo reka dukomeze reka njye no kuri ku mutumirwa wacu Bellarmé bakamira kandi nongere mushimire ko yongeye kwitabira ikiganiro cyacu cya tuganire mubaze niba ku byo kuri icyo kibazo wasubizaga niba hari ikintu nawe yakongeraho cyangwa se niba byose ibyo yashakaga kuvuga yenda wabivuze nabyo arabitwibwirira Bellarmé eske uranyumva
ndumva
hari niba wakurikiye Ashile eske hari ikintu nawe wakongeraho mbere yuko nkubaza ikibazo nyamukuru y'icyo kiganiro
yewe mu bisobanuro yatanze uko opposition en fait igomba gukora nta definition ngomba irambuye nta kindi nakongeraho yatanze amfite mu magambo arambuye ukuntu ufuzi wafaye uko opposition ubundi twagobye kuyumva kwari urubuga abantu batangamo ibitekerezo kwari urubuga abantu bashobora kunenga ibitekerezo by'abandi ku ari ibikorwa ari imishinga y'abaturage b'abanyarwanda ko atari umushinga w'umuntu ku buryo uwawunenga ahita atera hejuru ngo barandwanije nuko ndumva nta kintu bisubizwa yatanze ndumva byose byumvikana donc nta bindi nakongeraho ndumva birumvikana byabisobanuye neza cyane.
Urakoze cyane Bakamira, ntuge kure kuko ikiganiro turimo turatsinziramo neza, kandi ni wowe ngiye nshaka ko ugira komanseri kuri iki kibazo, ikibazo ngiye gusobanura ndetse kina mu by'ukuri harimo n'ibyo akiriye yagiye akomozaho, ariko reka ndisubiremo kugira ngo tukijye mu miti. Tumaze iminsi twumva ibiganiro byinshi ku mbuga z'amaradiyo atandukanye, abantu baterana amagambo, ndumva muri ya introduction nabahaye nabikomojeho cyane. Iyo abantu badatuye iby'abavantara baba bapfa ko batumvikana ku rupfu rwa Kagame, bamwe bati yarapfuye, abandi bati ni muzima, bakamera nka wa mugabo n'umugore bapfaga imbeba ivuye mu mfuruka y'epfo na ruguru. Icyari pesenk ubu gishobora kuba gisigaye ari peka cyangwa peturuwa niba kitaraba pede. Ibiraro byari bitangiye gutanga icyizere nabyo, numvise hari abavuga ko ngo burya byari byubakishije ibikenyeri. Ngiyi politiki opozisiyo imaze iminsi ikina. Ndisegura ntabwo nshaka guca abantu intege, kandi ndakeka yuko nta n'inka iracika amabere, ariko turangaye n'amabere yazacika. Niyo mpamvu dushaka kugarura ibintu amazi atarareka inkombe. Bakamira, ikibazo cyanjye kirabaza ngo harabura iki ngo opozisiyo ikore uko bikwiriye? Ashire yenda ntabwo tuza kuvuga hari umwe, kuko we numvise avuga yuko rwose ibintu byo kutumvikana kwa opozisiyo ari n'ibintu byiza cyane. Aho niho nashaka kumubwira ko gihe tutumvikanye, kuko jyewe ibintu byo kutumvikana kwa opozisiyo mbona bisa n'ibirimo bidindiza urugendo twari turimo rwo gushaka impinduka. Ese abantu bazahora muri ibi ngibi birirwa batirana amagambo hejuru y'ingingo nk'izi ngizi ubona zisa n'aho zirimo zidutandukanyeho kugira ngo ziduhuze, ubwo ikizavamo ni iki? Opozisiyo ubona ari ukungu ko yakagombye gukora Bakamira, cyangwa se ni iki kibura? Nk'uko nari maze kubikubaza, nizere ko ikibazo cyanjye cyumvikanye.
Yewe ikibazo kirumvikana ubwo ibimaze iminsi biba nanjye ndabikurikira, ariko urambaza ati se utese opozisiyo ni uku yakagombye gukora? Ahubwo ikibazo abenshi tunibaza opozisiyo, kubera ko mu bihugu igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyagombye gifite histoire itoroshye, ku buryo abantu bajya ku rugamba bakavuga ati tugiye gukemura kiriya kibazo, bagombye kugira ubushishozi, bagombye kwibaza niba ubafite ubwo bushobozi bwo gukemura ibyo bibazo. Abantu ugasanga barakora imishinga, ugasanga noneho ibyo bakora ntaho bihuriye na proje yo kubohora igihugu, kubera ko uruya Rwanda ruyobowe na sisiteme, ubwo ni sisiteme ya Kagame, ubwo uko yatangiye ntawasubiramo, ariko ni sisiteme y'amabandi ishingiye mu gukandamiza abaturage no kuba gwafete no kubanyunyuza. Ubwo abantu rero bavuga ngo turashaka guhindura iya sisiteme, ugasanga bari mu mikino. Umwe akavuga ngo Kagame yarapfuye, undi ngo Kagame aracyariho, ugasanga ahubwo kibaye le sujet principal mu bikorwa byabo byose. Kandi Kagame afite systeme n'umuntu umwe urimo si cyo kibazo. Ikibazo niyo systeme nta wiga afite se aho Kagame anapfuye systeme yahinduka. Kagame se nabemeza ko wamugani yapfuye umwakurarangiye ya systeme iracyari yayindi. N'ubwo ugasanga aho kugira ngo abantu batekereze ku kibazo nyamukuru ugasanga bagiye mu tudetaye. Utudetaye afite buriya ugasanga afite ikibazo cyabo ahubwo ni detaye y'urupfu rw'umuntu. Urupfu rw'umuntu afite mu bihugu byinshi byagiye bigira systeme mbi. Abantu babyokuguna agatsiko k'abo bantu bagendaga basimburana systeme igakomeza umuturage agakomeza gutsikamirwa. Ugasanga se opozisiyo y'Abanyarwanda itekereza ku nshingano ifite cyangwa ariko noneho ugasanga afite bwo ugasanga kubyibaza afite wabyibaza ugasanga biragoye wabyibaza ugasanga afite ukibaza niba iyo opozisiyo nyarwanda yaricaye igatekereza ngo dufite proje runaka. Proje runaka ni nko mu buzima, iyo ufite proje urayitekereza uburyo uzayigeraho ugatekereza no kuzitwara ngo uyigereho. Naho ugasanga twe turarangaye turaterana amagambo mu bintu bidahuye na proje dufite. Ubwo ikibazo warumbajije ubwo nyarwanda yaguzwe kwikubita agashyi ikamanza kwikure aho ikamanza noneho gusinya inkingi bakuvuga ati ikibazo dufite gishyi. Ikibazo dufite ni ikihe? Ese ni Kagame cyangwa ni sisitemu ye? Ese umuntu wayikoze naho yavuye cyangwa nuko ateye? Rero ugasanga turi muri detaye dufite nuko batumva yuko umuntu aho yaba yaravuye hose ari bandi abari bandi. Kandi umuntu kuba ibandi ntabwo aho yavukiye ariyo kiritera abantu bareba ubwo bubandi bwe bakamurwanya nk'ibandi, ntabwo bamurwana bavuga ngo yatutsa. Ugasanga ahubwo abantu barapfa detaye z'ibintu bidafite gafete muri ekwasiyo ari akantu gatoya cyane. Ubwo opozisiyo ubwo bwanjye nabahamagarira kwicara bagatekereza aho kwirirwa baterana amagambo mu bintu aho kurangaza abantu cyangwa wenda unavuze kurangaza umuntu yagira ko hari bamwe bafite uwo mugambi wo kurangaza abantu kubera inyungu runaka. Ariko umuntu ufite mu mutwe we umuntu ufite proje yo kuvuga ngo umuturage w'umunyarwanda bayeho nabi ni ugushyiraho imbaraga tugashyiraho sisiteme umuntu wese yakwisanzura ntabwo yagiye mu mikino nk'iriya. Ubwo ababikora nge nabahamagara bakumva yuko bararangaza abantu ni umukino mubi cyane bagombye bafite ubwo simbizi ubwo ni ukwisubiraho. Naho kumva yuko umuntu azazana igitekerezo ari kibi turi muri opozisiyo wamugani ngo tufatanyije urugamba umuntu yamubwira ati icyo gitekerezo ni kibi ntabwo ibyo bitekerezo aba yabizanye funda abantu ngo babyemere uko biri. Ibitekerezo urabizana bikigwa abantu bakabyanga cyangwa bakabyemera kubera ko urugamba turwana ni umwe uko tuzitwara buri wese afite ukuntu ateye. Ariko uye ufite imikorere mibi nta mpamvu abari mu rugamba nkawe batakubwira ati iyi mikorere yawe ngumva yazatuwa. Ubwo ndavuga impe dans ensemble ubwo ibyo mvuga ndabivuga mpe tubwo muri rusange ariko hari ibintu specifique nk'abavuga ngo Kagame yarapfuye ugasanga nishije ifata ikiganiro ugasanga bamwe barita umuntu ngo ni umuvantara kandi bazi muri sosiyete yacu kwitana ayo mazina icyo byabyaye nuko ubwo ni ibintu biteye ikibazo ni ibintu biteye ikibazo giye abantu bakora ibyo bazemere abandi babacyahe bikosore ahubwo hari nabubona abakora ku mahera ati kiriya bintu ari abantu bavuga bumva atari byo ahubwo bagakaza umurego nubwo mukibaza ese gahunda yiyihe ukibaza gahunda iyo ari yo niba ari uguhangana ahubwo mu bintu by'amafuti cyangwa ni ukugira ngo abantu bambwiye ko ibinkora atari bipfa atari byo byaba atari byo koko nubwo ukibaza ahubwo niba abantu bagira umutimanama cyangwa gahunda bafite ntisobanutse umunyarwanda ntabwo akeneye umuntu wo kuza gutunga agatoki undi munyarwanda batunga agatoki umugizi wa nabi umutegetsi ukubita abaturage bamutunga agatoki turiya yakubise umuturage aho gushaka ngo ariko buriya ubwoko bwe ni buriya yakubise umuturage ko ari umuntu mubise ubwoko bwe aho yavuye byatuma bikora paske umuntu umutima uba mu nda uba interieur imikorere y'umuntu iba muri we ntabwo imikorere y'umuntu iterwa n'aho yavukiye n'uko asa ni nayo mpamvu ikintu cya mbere twagombye kumva nk'abanyarwanda ko umuntu n'umuntu ntabwo ahari abari aho hantu ariko aho yavuye sinzi korelasiyo imikorere ye ugomba kwisadisha n'ahantu ntabwo mbyumva ukuntu imikorere y'umuntu wayisanisha n'aho yavukiye ushobora kuvukira mu Burusiya ukaba umuntu mwiza wavukira muri Uganda ukaba umuntu mwiza ntabwo bashobora gutunga umuntu bashobora gusanga umurusiya yishe umuntu abarusiya ni abicanyi ahubwo ingeso tugira ibintu byo gukora za amalgame donc ugasanga ko dafite turadefinisi ibintu uko bitari kuko tugatanga ibisobanuro aho gutanga ibisobanuro nyabyo twe tugaca mu nzira zidahwitse kugira ngo dusobanure ibintu naho ubwo tugomba kwiyumvisha ko muri sosiyete nyarwanda tugomba gucamo abantu b'abanyabitugu abantu b'ibisambo nk'abantu atari ugushaka kuvuga ngo aturuka hehe aturuka ngo yaturutse ngo aturuka sudi ngo aturuka noru umuntu w'igisambo ni igisambo mpcetu tugomba kurwanya imico y'abantu ntabwo tugomba kurwanya uko basa ntabwo turwanya aho bavukiye ntabwo tugomba n'ibintu twebwe tutari twisobanurira ko umuntu igikorwa yakoze kiba kimureba we ku giti cye na buriya n'ibyo bavuga ngo muri politiki Kagame afite uko ateye ibintu yakoze niwe bizabazwa ntawe uzajya kubibaza Uganda ngo nuko ariyo yavukiye ntawe uzajya kubibaza mushiki we ntawe nta n'uwabibaza umwana we nuko tugomba kumenya ko nigo tugomba guca inkozi z'ibibi mu gihugu tugomba kubanza twebwe tukihana kubona umuntu tukamushaka atari kuya muntu asa na runaka ati buriya nawe ni umugome izo ngeso uko iyo myitwarire yacu yatugeje ku bintu byinshi yatugeje ku bwicanyi imipanga udufuni ugahura n'umuntu utigeze mukurira n'ahantu ukamuhohotera utanamuzi utazi uko utazi ahavuye urumva iyo myitwarire yaturoshye sinzi impamvu hari abayigabura opposition twicaye tukavuga tuti Kagame afite regime y'igitugu akorana nade wenda hari abakorana nabo ubwo hari n'abashobora gukora nawe ukuntu kwa kundi umuntu akora amakosa sous contrainte umuntu agakora amakosa bitamuvuye ku mutima ari uko nawe babimukoresheje kandi mu bucamanza ibyo bintu bibaho gukora ikosa sous contrainte ibyo bintu bibaho kandi biriya bintu ntabwo abantu bazana ziriya disikuru si ukuvuga yuko hari afite muri mu makosa yose hari ubucamanza abacamanza biga ikibazo kiba gifite biga amakosa aba afite uwayakoze uwo wayakoze arabihanirwa niba hari undi muntu wabyivanzemo bareba degre afite uruhare yabigizemo ntabwo baz baza kumva ati wabuke mu Faransa ati donc abantu mwazanye mwese abantu mwazanye mwese tugomba kubafatira hamwe mugasubiza aya makosa bakoze uko bigenda ubwo nge abona ashaka gusubiza abafata abantu bakabita babantara sije donc ugasanga sije bakora ngo Kagame yarapfuye donc c'est spécifique donc ni yo sije imaze iminsi yarateranyije abanyarwanda abantu batisubiyeho opposition sindi bo birazaca kenge nizere ko batisubiyeho ntabwo opposition hari aho twazungikanye kandi ubwo ibyo opposition nabo bagomba kumva ko ibyo bakora byose si bibi nta mpamvu yo gukomeza kwiroha mu bintu abantu benshi banenga bo bagakomeza kwinsista donc ubwo ntibahinduye imikorere opposition tugomba kugira ahantu duhurira tugakora ibintu bihwitse donc ntabwo ari ngombwa ngo twe twemere parce que umuntu runaka yavuze ibi ngo twe tugomba kubyemera kubinenga inshingano kandi si ukuvuga ngo abo bantu tubagize ibicibwa cyangwa ngo ni ukugira ngo bikosore turebe ahantu twahurira ibibazo dufite binini byinshi ibibazo dufite birakomeye nta kurangaza abaturage nta nabwo nawe ukirangaza ubwawe afe tukibagirwa ibyo wari urimo ubwanya guhangana n'uwakuvuguruje rero ubwo muri opposition ari n'ahantu mu bintu byose ya de confrontation d'idées donc de confrontation d'idées ntabwo yemera yuko ibyo uvuze abantu bashobora kubininga na karakteristike y'umuntu ufite karakteristike y'umuntu ushaka kubana n'abandi iyo bamunenze bimuha gutekereza ashobora no kwisubiraho ashobora no kwisubiraho we wenyine akabidesida kubera ko aba yifuza ko haza harmoni ndafite ubwo ndavuga muri groupe cyangwa muri societe ubwo nko muri opposition donc nta mpamvu yo kuvuga amagambo akomeretsa nta mpamvu yo kuvuga amagambo akomeretsa kandi abantu bakaba kwiyatera mu magambo arakomeretsa nkunerekana ubushake bwo kwisubiraho abazakurenga ababi twe kuzabinenga tuzahora tubinenga ubwo abazifuza kugira ngo opposition ikomere ubwo bafite uko bazisubiraho opposition ikore donc ubwo uko ashyira yasobanuye opposition mu nshingano dufite c'est la confrontation d'idées umuntu araza ati ngewe kugira ngo opposition ikore ni uko bigomba kugenda twe tukamubwira ati mba rero cette idée n'est pas bonne uwifuza rero kugira ngo tuavance nawe akisha bugufi akamanuka akumvikana n'abandi proje igakomeza atari uko bigenze wamugani opposition abantu benshi bazagenda bacika intege bavuga ati abanyarwanda indwara barwaye ntibarayikira ngo abenshi bazacika intege ubwo rero icyo nabasaba tout simplement nk'abantu bazana ako kaduruvayo bakwisubiraho ndumva ariko nabisubiza nuko nabisubiza ubwo kereka haba ubwo nuko nge nabisubiza kwa
urakoze cyane Bakamira urasubije kandi mu magambo arambuye mbere ko mpa ijambo ashire ngo nawe wenda agire commentaire ndashaka kubanza kukubaza utubazo nibaza ntekereza ko n'abatwumva bashobora kuzakubaza hanyuma ubwo nashire nafata ijambo yenda nawe arabigarukaho hari ikintu wavuze uti urupfu rwa Kagame ntabwo ari rwo kamara turarwana na sisteme ariko kandi ndumva urupfu rwa Kagame urusuze sima kuko nk'uko tubizi Habyarimana igihe bari bamaze kumurasa bari bamaze kurasa indege ye apfuye nibwo hakurikiyeho intambara yavanyeho MRND donc systeme ya MRND donc systeme Habyarimana yari yarashyizeho yaje kuvamo yuko haje kuvaho rero nkaba ntekereza ko urupfu rwa Kagame nubwo ushobora kurusuzesima hari abantu bashobora kuvuga bati nirwo rwabintangiriro y'ibisubizo by'ibibazo biri mu Rwanda. Ako ni akabazo kamwe nshaka ko unsobanurira ku muntu ushobora kukibaza. Ikindi kandi hari ikindi kintu wavuze uti uvuga ku unenga abantu bamaze iminsi bavuga ku by'abavantara, unenga abo bantu bavuga ko urupfu rwa Kagame akavuga ko barimo barangaza abantu, ariko hariho ushobora kukubwira yuko we abona batarangaza abantu ahubwo babahumuriza nk'abantu banga Kagame. Mu by'ukuri jyewe nabonye, nakunze gukurikira ku mbuga nkoranyambaga, hari abantu benshi cyane ubu butumwa bw'urupfu rwa Kagame barwakiranye ubwuzu, ndetse na n'ubu nyuma y'uko agaragariye Paris hari abantu na n'ubu banze kuva ku isima kubera ko hari bishobora kuba bibaha akanyamuneza, bigatuma bafunksiyona, bigatuma bagira icyizere, bigatuma yenda bagira n'ingufu zo simbizi narengiye kuvuga ngo zo gukomeza kurwana, ariko ubanza naba mbese ubwo uraza kudusobanurira. Icyo nashakaga kuvuga ni uko ubu butumwa bw'urupfu rwa Kagame hari benshi cyane bwahumurije, aho kugira ngo bubarangaze nk'uko utekereza njye mbona hari abo bwahumurije. Hari ukuntu wavuze uti amasaka yagombye gukorera hamwe, ariko wasobanuye nk'uko nawe usobanura ndetse na Shire yabivuze, amasaka buri byose rikora ibyaro ibirireba, buri saka rifite icyerekezo ryihaye, imirongo rigenderaho, proje de societe yaryo igenderaho. Abongereza baravuga bati mind your own business. Ubu bakubwiye bati wowe nk'ishyaka uri mu ishyaka rya Arke, wowe na Shire for example muri mu ishyaka rya Arke mufite ibyanyu mwizera, mwebwe mufite politike yo kuvuga ko yo kwanga kwemera ko Kagame yapfuye, ibyo birabareba. Uwizera ko Kagame yapfuye bibabangamiye ku iki mwamuretse akabivuga, kandi ko nawe afite gahunda ye, mwebwe mwamwihoreye ko izo atari bizinesi zibareba. Uvuga ko sisteme na ko ibibazo biri mu Rwanda byazanywe n'agatsiko k'abavantara, mwamurese akabivuga nk'uko abyumva, namwe mukavuga ibyanyu uko mubyumva, izo bizinesi z'ababivuga muzivangira mu iki? Ubwo nagira ngo dukomeze, yaba wowe yaba Shire ushaka gukomanta kuri ibyo bibazo yabikomanta. Merci.
Niba Kamira ibyo nshobora kubikomantaho, urupfu rwa Kagame ntabwo ndusuzestima. Afete buriya muri politiki nuko haba abantu bita des meneurs, donc les meneurs n'abantu bari muri donc ba n'abantu baba bari imbere, donc bagomba ku mener les masses. C'est-à-dire ko ni les meneurs ngo ndi gushakira ijambo nabisobanura mu Kinyarwanda ariko murabyumva. Donc en fait dans la masse abantu baba bafite ukwinshi bateye, donc mu baturage aba mu basirutu nk'abanyarwanda aba bantu baba barahahamutse, donc bafite ibintu bibi, donc ubwo ndavuga sisteme y'u Rwanda, donc ubwo hari abantu benshi bahemukiwe na Kagame. Umuturage ndavuga umuntu usanzwe iyo umubwiye ko umwanzi we yapfuye, wa muntu waguye mu kina we yakuye n'ibyago, ubwo uwo muturage we simbizi ubwo ko nabisobanuye, iyo ashimishwa n'urupfu rw'uwo muntu cyangwa n'ibyago uwo muntu yagize, n'imiterere y'ikiremwa muntu. Abantu nenga sabo ni wa muntu kiyemeneri uziko hari abantu afite ako kababaro we akaba akabanurisa agasa nkaho aba akababyiri akaba awe akaba akaba iyo message donc iwe sinzi niba uwo muntu aba yemeza ko ariyo cyangwa nawe ubwe niba bari siriko ibyo ababwira nibyo we akaba iyo message yo kwaga umwanzi wanyu yahuye n'ibibazo donc ubwo ni kugushaka mu mutwe we cyakintu kwa ku muri ya kamera y'umuntu ukubyishimira ibyago umwanzi yagize abantu nanenga gasabo nanengaga umuntu ufata gahunda donc ubwo muri politiki babyita populisme kumenya en fait les côtés donc kumenya le fond y'abantu n'imitwari n'ukuntu abantu bitwara bo kababwira amagambo yo kubashimisha donc ntabwo niyo na mpamvu umuntu nabikora we kuba ari ukuri cyangwa atari ukuri nta kintu biba bimubwiye we abantu bakiri iyo message nibashaka babyita ku ngo caresse dans le sens du poil kwa kundi kubwira umuntu nkuru yumva ko ashaka kumva kugira ngo afete ngo ni nko kumumanipira afete servo ukamubwira inkuru ashaka kumva kugira ngo abashaka kumuyoboka kumukunda ubwo urumva ko ubikora aba afite gahunda ye yo kugira ngo yigarurire abantu umuntu nanengaga n'ukoresha ubwo buryo bwo gushaka abantu akoresheje iyo metode aho kugira ngo yibande ku kibazo akavuga awe agatanga inkuru iyo yo kwakira abaturage avete ubwo ni dase sens la nayivugaga naho kubyerekeye abavantara ubwo nge ikintu ubivuga si ukumurenga ngo cyangwa ngo afite uburenganzira bwo kubivuga ariko hari uburenganzira bw'umuntu hakaba n'u bafite uburenganzira bw'umuntu bugira limite afite ku buryo wenda ntabwo twabuhanira cyangwa ariko uburenganzira bw'umuntu nawe ubwe yagombye kumuha limite agashaka amagambo atasha hari uburyo bwo kuvuga ibintu utagombye muri mesaje utanga utashatse gutunga abantu agatoki no gukomeretsa abantu batagize icyo bagutwara ngewe mvuga nuko kuvuga abavantara ntabwo kuba umuvantara si icyaha nta kosa nta muntu bafungiye kuba umuvantara twebwe icyo na insistagaho ni ukugira ngo bajye batunga par exemple ngo Kagame ni umunyagitugu sinzi impamvu bagomba kongeraho ngo n'abavantara yazanye nabo hari abafite akoresha naho kuvuga ngo afite umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka byo ntabwo si vrai hari abatukana urumva ko buri muntu muri dasonesprit ashobora kuvuga n'importe quoi mais muri proje y'abanyarwanda nta mpamvu twavuga nabwo ni no kumutunga agatoki tukereka abaturage aho ikibazo kiri umuntu uzanye gahunda yo kuvangurana ntabwo mwibuka icyo byazanye objectif ni ugutunga agatoki n'abandi wenda basa n'abarangaye bakareba aho ikibazo kiri ko gutunga agatoki bigira consequence muri sosiyete y'abanyarwanda donc ubwo nge c'est tout à fait ça donc ubwo sinzi niba hari precision nazanye ku bintu nari navuze donc
ndabyumvise cyane urakoze cyane ndasobanukiwe ka nagira ngo nashire mubaze ndabizi afite icyo yongeraho buri gihe aba afite ikintu yongeraho
tugomba guprofita ubwisanzure duhabwa n'ibihugu byatwakiriye ubwisanzure bwo kuvuga icyo utekereza tugomba kuyiprofita kuko mu Rwanda barabutwimye ubwo rero ndumva ari byiza ngiye gukora komantere cyangwa se nsubize muri rusange ibintu bibazo babajije ntabwo ndi busubize ku murongo ariko ndabaza nshimire Bakamira ku bintu yavuze cyakora hari akantu yavuze wenda avuga ati abantu ba muri opozisiyo bagomba gukorana nibyo ariko yongeyeho yuko umuntu ngo nuko ari muri opozisiyo ntabwo yakora amakosa ngo umwihorere ngo kandi ngo uvuge ngo tugiye gukorana kuko ngo turi muri opozisiyo ntabwo ari ibintu by'ihame niho rero nasubizaga kare yuko bibaye byiza abantu bari muri opposition bahuriza hamwe kugira ngo bakirike ubutegetsi bwa FPR ariko ntabwo abantu muri opposition bafite gahunda zimwe necessairement ngira ngo nk'ubu bigudutuyemo Emirance urabizi ko ari abantu bavuga bati bari ngo mu byo bita ngo gauche ubwo ni ukuvuga ngo nk'abantu b'abasocialiste uzi ko hari abantu bavuga bati aba ni abakapitaliste abandi ni abasantiriste abakomuniste hari n'abafite amadini nko muri Irani bafite politiki ishingiye ku idini urumva ko ni ibitekerezo bitandukanye binyuranye abantu bagenderaho ntabwo rero tugomba gukomeza kwibeshya yuko opposition yagombye yose ngo kubona ikintu kimwe muri situation y'u Rwanda ndabyemera ko opposition igomba gushyira imbaraga mu buryo bushoboka hamwe kugira ngo bahirike FPR ariko nabwo si ukugira ngo bose bagere ku butegetsi ni ukugira ngo haze cyangwa se bafungure urubuga rwa politike haze ubwisanzure uburenganzira bw'akirimo umuntu bwongere bugaruke cyangwa se buze noneho kuko na mbere yaho ntabwo ngiye nemera ko bwari buhari ntabwo ibibazo byose biri mu Rwanda ngiye mbikubita kuri FPR gusa ariko ahangaha hari ikintu no mu kibazo wagiye ubaza nshaka kugarukaho kugira ngo bisobanuke neza kuba hari abantu muri opposition cyangwa mu organization akora amakosa amwe namwe ajyanye n'imyitwarire cyangwa se n'imvugo izo mvugo ziteranya abantu ntabwo ibi ngibi byaba birimo kuri tuvuze ngo opposition ngo ifite ikibazo kubera ko hari umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bavuze bakoresheje imvugo zitari nziza twaba rwose ahangaha turenganyije abatarazikoresheje ahubwo icyo twavuga ko opposition nyarwanda harimo wenda bavuga bati barashaka impinduka nyazo zishingiye ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage hakaba wenda n'abashaka ubutegetsi kuko ahangaha ndisobanura iyo kandi ahangaha ndasubiramo ibyo nasomye ku mbuga nkoranyambaga n'ibyo numvise ku maradiyo atandukanye abo mbwira nihagira umva ko namubeshyeye azaze kuri radiyo iteme cyangwa azantumire kuri radiyo ye tubiganireho ariko reka mbere kuri ikintu cy'abavantara ibi bintu biri très dangereux ni ibintu bikomeye cyane tutagomba kurebera ndetse mbere y'uko nanabivugaho nka hano mu gihugu dutuyemo cya Canada Emirance muri Charte des droits et libertés harimo ingingo ivuga ngo imvugo zose zaba zigamije gufata abantu hanyuma ukabaremera ikintu nakwita ngo identité kandi ugamije kubasiga icyasha ni imvugo zitemewe kubera ko ingaruka zazo ari uko aba bantu bageraho bagahezwa ndetse haba hari n'umutekano muke bakicwa ni imvugo zishobora no kubyara ibintu bya genocide muzi ukuntu genocide mu Rwanda yabaye muzi n'izindi mpfu zose ukuntu zagiye zigenda muri 2019 mu kwezi kwa gatanu akanama ka ONU gashinzwe kurengera uburenganzira bwa kiremwamuntu kavuze ko imvugo nyinshi zigamije gufata abantu ubasiga icyasha kugira ngo batandukanye swate na majorite cyangwa se n'abandi ariyo imvugo zigomba kurwanywa mu mareta yabaha abantu batuye cyangwa se n'uburyo bw'amayinstitution international inzego mbese mpuzamahanga ko abantu bagomba kubirwanya kubera ko ibyo bintu bigira ingaruka zituma abantu babura ubuzima bwabo ni ibintu byanditse uwashaka wese kujya kubirebera kuri Google biranditse ntabwo ari ibintu ndi mu guhimba ibi rero ni impamvu iyo umuntu avuze ngo harimo n'uburiganya n'ikinyoma cyangwa se kugoreka amateka y'u Rwanda bikabije cyane iyo uvuze ngo ndasubiramo ibyavuzwe iyo uvuze ngo mu Rwanda ikibazo dufite ni ikibazo cy'abavantara banga abanyarwanda ni ukuvuga ngo abavantara si abanyarwanda nicyo maze guhamya banga abanyarwanda bakomeje kubakandamiza none twebwe abasopecya muze twishyire hamwe kurwanye aba bavantara iyo niyo mvugo yavuzwe abantu nibajya no kwisobanura ntibagafate ibice by'ibyo bagiye bavuga ngo bashake kwikura mu bibazo cyangwa se mu isoni kandi ikindi abantu bagiye baba bacisha bugufiya uvuga uti nakoze ikosa kuko amakosa rega arakorwa mu buzima mu buryo twese dukora amakosa icyangwa ni ngo narikoze ngiye kwikosora ariko iyo uri umunyepolitiki mukanya bakamera navuze ngo abantu baba lideri cyangwa se abantu abangaba bakangura imbaga kandi imbaga ikabakurikira mu banyarwanda muri kamere zacu twamenyereye ibinyejana bitanu bishe twamenyereye gora tugira umwami uza akatubwira ibyo tugenderaho kandi tugakurikira umwami kubera icyari cyo we ntabwo tumukurikira kubera ibitekerezo bye tumukurikira kubera ibyari icyari cyo identité ye cyangwa se ngo juste kuko ari umwami kuko n'igihe habaye za revolution 1959 hakajyaho ubutegetsi bwa Kayibanda ubwo butegetsi bwakomeje kwitwara mu buryo bwa cyami n'Habyarimana yaraje akomeza kwitwara mu buryo bwa cyami ibi ngibi sinshaka kubitindaho ariko niba baritaga umwami ngo ni umubyeyi Kayibanda akitwa umubyeyi Habyarimana akitwa umubyeyi n'ubu ngubu Kagame akitwa umubyeyi murumva ko ni imyitwarire imwe kandi ni ikibazo kimwe gikomeje kubaho ibi rero ntabwo ari ibyo kurebera ahubwo ni ibindi bikomeye cyane utabirwanyije aba yigize ntibindeba kandi mu bintu turwanya turakebura n'abanyarwanda bari mu Rwanda akenshi dukoze kuvuga ngo abantu ba ntibindeba bari mu bateza ibibazo ni ukuvuga ngo rero ntabwo twaba turi muri opposition ngo umuntu agire izo mvugo ngo nuko turi muri opposition ngo uvuge ngo ntabwo uza kubinega cyangwa se ntabwo uza kumukebura uramukebura ndetse Emirance ikindi kintu nshaka kuvuga gikomeye cyane nuko nyuma y'ibyo bintu byose ubwo ibyo rupfu rwa Kagame simbitindaho kubera ko ni ikinyoma giteye ubwoba ariko ndavuga ngiye ku myitwarire imyitwarire y'abashaka kuyobora n'imyitwarire y'abayoborwa nabo bantu kandi bavuga bati turimo kurwanya karengane niba umuntu avuze ati iyi concept y'abavantara ni concept idivize abanyarwanda unda kaza ati kugira ngo tumare umwaka urenga dukora politiki ishingiye ngo Kagame yarapfuye cyangwa ngo yapfuye ibyo ntari kintu bimbwiye ibyo ngibyo ariko bitavuze ngo ntabwo nzi uburemere bwabyo kuko tuzi abaperezida bagiye bapfa mu Rwanda icyo byagiye bibyara usibye bize mu ngo wenda ariko abandi amahano yahitaga akurikiraho donc ntabwo mvuga ko ari ibintu by'ubusa ariko ntabwo ngewe namara amasaha ndi politike yo kwibaza ngo yarapfuye ngo ntiyapfuye ibyo ntari kintu bimaze hari system iri hariya nkuko Bakamira yabivuze iyo system niyo turwanya ubwo rero njenja kureba niba koko ushaka impinduka urwanya Kagame ukavuga ngo Kagame ngo intore ze ngo zitumereye nabi ngo ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo nibyo twandika byose ngo intore zitumereye nabi ariko nawe ukavuga ibintu abemera ibyo uvuga babona abantu baje koroti ibi ntabwo ari byo bagatukana bakakwita amazina yose ashoboka yewe bakagira bakanakwita kuri n'indore cyangwa se kuri igikoresho cya FPR wowe ushaka impinduka mu gihugu ukabirebera ugacicika kandi ubona ko ari abayoboke bawe barimo gukora ibyo bintu mpita nibaza ikibazo kimwe ese umunsi nawe wagize imbaraga zo kufite RIB mu ntoki inzego z'igipolisi inzego z'ubutasi igisirikare bizagenda gute uzitwara gute abo bantu batavuga rumwe nawe uzabitwaraho gute ibyo rero ni ibintu bihuye na bya bindi navuze ni hari abantu bigeze kuvuga ngo Kagame aje kuyobora APR FPR hari ikibazo gikomeye cyane bamwe bararebera ariko na n'ubu iki kibazo kiracyahari gikomeye cyane aha rero ubwo ngo reka nkomeze ngane no mu gusubiza ibintu wari wabajije ibintu turwanya ni ubutegetsi bw'igitugu cya FPR iyobowe na Perezida Kagame ibyo ngibyo twese turabizi impamvu tuburwanya ubwo ndihuta cyane nuko ubutegetsi butagendera ku mategeko ndetse n'amahame ya Repubulika kandi dufite itegeko nshinga rikoze mu buryo bwubahiriza amahame ya Repubulika ingaruka zabyo turaziza ni abantu usanga bafite ingufu zirenze iz'amategeko arengera abantu bose anahana abantu bose ugasanga twigeze kubikora kuri Zoom raditeme twerekana inzego zose z'ubutegetsi ukuntu zirimo Kagame ahantu hose ni ukuvuga ngo amategeko ari munsi ya Kagame ari hejuru y'amategeko yesi ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane inzego ntizigenga usanga inzego aho kugira ngo zitabare abaturage cyangwa se zinabafashe cyangwa se zinabaserve kuko inzego z'ubutegetsi zijyaho kugira ngo zizamure imibereho myiza y'abaturage usanga ahubwo ari zo zabasenyeye zabashimuse zabishe zirimo kubiba ibyabo kubanyaga ibyabo ni inzego mu by'ukuri zirwanya abaturage ariko zivuga ngo ni inzego ngo z'ubutegetsi ugasanga hari ubusumbane mu buryo bwa mikoro ubusumbane bukabije cyane umuntu arahembwa za miliyoni 100,000 hariya umuturage w'umwarimu arahembwa 30,040 umupolisi arahembwa 30,040 ariko ugasanga abantu barangwa ngo twateye imbere harimo ikinyoma gikomeye cyane hakaba ikintu cy'iyimikwa ry'imyitwarire itubaha na gato amahame y'uburenganzira bwa kiremwamuntu ibi rero byiyongeraho ko hari urubuga rwa politiki rufunze ugasanga ikintu nakwita ngo ubwisanzure n'uburenganzira by'abantu by'umuntu ku giti cye byita droit de liberté byarazimiye ikinyoma cyahawe intebe ugasanga hari ivangura rikomeye cyane n'iterabwoba none Emerance nkubaze niba ibyo bintu tubirwanya kuri FPR bikora ibyo bintu byivangura by'ikinyoma cyahawe intebe ibintu by'iterabwoba nibyo bintu byose by'inzego zidakorera abaturage niba tubirwanya kuri FPR kuki twabibona no ku bandi batariyo tugaceceka kubera ko ahangaha hari ihame rikomeye cyane umuturage wese ahabwa uburenganzira n'itegeko nshinga byo kubasha kwisanzura mu ruhame ku birebana n'imitegekere y'igihugu akomokamo kuko iyo mitegekere igira ingaruka ku buzima bwe ishobora kugira ingaruka mbi cyangwa se ikagira na avantage mwakomeze gutinda muvuga ngo abantu ngo hari ikibazo cyo kutabasha gufatanya wavuze Rwanda Bridge Builders uvuga nibagiwe abandi wavuze ariko usa nk'ugaragaza yuko mu Banyarwanda bisa nk'ibigorana gukorana ariko ibi rero Emerance dufite amateka atandukanye ariko twese amateka yacu ni mabi kandi buracya umuntu wese ubabaye buracya akaba ahindutse umunyepolitiki none se ubwo urwo ruvangitiranye rwose rutahagurukijwe n'impamvu zimwe wenda nubwo impamvu imwe nakarengane ariko akarengane gatandukanye akarengane abantu bose batavugaho rumwe akarengane abantu bose batabona kimwe mu gihe abantu bataricara ngo banaganire kuri ayo mateka yabo ugira ngo abantu bicare ngo bahuze gute niyo mpamvu rero mu runana nyuma yo kubona ibyo bintu byose tugishinga urunana byari bisobanutse mu mitwe yacu twese ko tuzashyigikira ubufatanye bushingiye kuri partenariat ndabisobanura partenariat itandukanye na coalition cyangwa na fusion kuko coalition cyangwa fusion ngo dufite umuryango ubwo ibyacu turabisheshe tubihurije n'ibyanyu bibaye ikintu kimwe muri arike ntabwo twemera coalition na fusion cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo twemera partenariat partenariat iteye iti ni ukuvuga ngo mu runana ubwo ndavuga nihuta dufite amadomene dukoreramo nka diplomasi communication production cyangwa se mobilisation ubwo mbe ko hari irindi shyaka rindi cyangwa se muvuma yindi cyangwa se na association runaka igize iti turabona twakorana muri diplomasi kugira ngo tubashe kukumvikanisha wenda ibibazo by'abanyarwanda cyangwa se kugira ngo tubashe gushyira imbaraga cyangwa pressure nyinshi cyane kuri FPR kugira ngo yemere imishyikirano cyangwa se yemere kuganira n'abatavuga rumwe nayo cyangwa se nabyo bigende urumva rero nk'iki kintu cya diplomasi ni cadre ya partenariat mugiye gukoreramo ariko noneho tukanarenzaho tukavuga ngo tunemera partenariat par projet ni ukuvuga ngo muri projet runaka ntibivuze ko ibintu byose dushobora kubikorana twe turaganira tuvuga duti turakorana mu mushinga uyu nguyu ku gikorwa iki ngiki ubwo nk'urugero natanga nko muri communication dushobora kugirana partenariat n'umuntu uvuga ngo tuzagira n'ibiganiro bivuga kuri demokarasi icyo gihe dufitanye partenariat muri communication kandi projet ibaye gukora ibiganiro birebana na demokarasi iyo nzira ni gakeya cyane usanga iteza ibibazo bituma abantu bahora batandukana ubwo urumva rero ko ku bijyanye n'ukuntu abantu bakorana abantu benshi bamenyereye ibintu byo bazi ko gufatanya ari ugushyira hamwe ibintu byose oya umuntu mushyira hamwe ibintu mubona yuko mubihurijeho vision kandi ko imbaraga zanyu mwembi zishobora gutuma ingamba mwihaye zigerwaho vuba ubwo reka ndangize ku gitekerezo cyanjye kijyanye n'ukuntu ibintu byo mu Rwanda bigomba gukemuka ari naho uza kubona yuko imyitwarire imwe iri muri bamwe bari muri opposition nubwo bidekuraje bamwe bica intege abantu bamwe na bamwe ariko ni imyitwarire usanga itandukanye naho dushaka kugana nk'abanyarwanda kuko ibyo ngiye kuvuga n'ibyo abanyarwanda benshi bifuza hari ukwiga no kwimakaza umuco wa deba ni nabyo byahereye kuri radiyo iteme tujya kuvuga duti ibintu by'abavantara si byo ibintu bya Padiri Nahimana byo kuvuga urupfu rwa Kagame ni ukurangaza abantu ndetse binatungiyeho bishobora no kuba binafasha Kagame kurusha uko byafasha opposition ni ibintu byo kwibazaho ibi byose ni umuco wa deba ntabwo kubwira umuntu ngo ntabwo tubyumva kimwe bivuze ngo uramurwanyije n'ubifata ko umurwanyije niyo navuze ngo hari ikibazo cya maturite politiki kuko iyo ukora politiki uyikora muri sphere publique ni ukuvuga ngo mu ruhame uba wemera ko ibyo uvuze rero umuntu wese harabazavuga bati ndemeranywa nawe n'abandi bazavuga ngo sinemeranywa nawe kwicara no kuvuga ngo kora ibyawe ko nigeze kumva kare ubaza bakamiruti ngo ese ngo abantu bavuga ibyo bintu mwabihure bagakora ibyabo namwe mugakora ibyanyu reka da inshingano z'umuturage inshingano z'umunyapolitiki ni ukureba ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu byose kuko bishobora kugira ingaruka ku mibereho ye ntabwo rero warebera ibintu ngo bizadugere nk'abandi barebereye Kagame none ngo usange tugiye ku madini y'imyaka 30 turwana n'ikindi gitugu cya kabiri ikindi cya kabiri nshaka kuvuga ni kwimika umuco ntabwo wo kurengera uburenganzira bwa kimwe muntu iki ni cyo kibazo gikomeye cyane kiri iwacu ni ibintu byose tuvuga bishingiye yuko uburenganzira bw'abantu butubahirizwa abantu baricwa baraburirwa irengero barabagwa abantu baricishwa inzara abantu barakeneshwa ibi byose ni uburenganzira bwabo buba bugenda bwicwa kandi bukicwa nkana ibi rero ni ibintu tugomba kongera kureba uburyo tubigarura mu Rwanda hakaza gukora politike ifite indangagaciro zuba ku bumwe bw'abanyarwanda aha ngaha niho ngaruka kuri icyo kintu cy'abavantara cyabone kuri icyo kintu cy'ingungu cyabaringa cy'urupfu rwa Kagame ikintu wagiye kubona ukabona muri opposition y'abantu bose barimo gufata umwanya babiganiraho ku buryo n'ubu ngubu byatumye wenda n'iki kiganiro kiba ariko kuvangura umuntu wese uzavangura twayibwiye oya n'umuntu wese uzavangura nkayo tuzamubwira oya umuntu uzabeshya wese tuzamubwira oya nk'uko twanabwiye na FPR akaba ikintu cya kane cyo kugira imyitwarire ibyo nakwita nka etike sinzi etike ijambo mu Kinyarwanda bijyanye nabyo ariko nabyita imyitwarire ihuye n'ibyo duharanira niba nibyo navuze kare niba uvuga ngo urashaka demokarasi urashaka ko abantu bisanzura hanyuma abayoboke bayo bakajya kwikoma abandi bakabatuka wowe ukarebera ntunabakibure nibaza ubwo burenganzira n'ibyo niyo demokarasi ushaka guharanira niba idasa n'iya Kagame hakaba icya gatanu politiki ishingiye ku bitekerezo bigamije kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda iki ni cyo tugomba guhurizaho kandi iyo tuvuze imibereho myiza y'abanyarwanda ni birebana n'umutekano ni birebana no kwihaza mu biribwa kugira aho utura kugira icyo utunga mu gihugu uburezi ubwisanzure ni byinshi uburenganzira cyangwa uburenganzira bwa muntu ariko buzana n'inshingano zo kubaha ubwo burenganzira nibyo twakwita wenda kugira uruhare mu byemezo bifatwa ku birebana n'ubuzima bw'abantu ibi byose rero nibyo biganisha ku kintu bita kuri concept bita ngo état de droit aho inzego z'ubutegetsi ziba zigenga aho nta muntu usumba amategeko aho abaturage bose barengerwa n'ayo mategeko kimwe kandi n'uwakosheje agahanwa n'amategeko adahanwe kubera amarangamutima naba ngarukiriza aho ngaho emirasi kugira ngo ntize mu magambo urakoze
cyane Ashine iyi ni ingingo ishobora kuba ndende cyane ikibazo gusa ni igihe dufite kuko igihe twari twihaye ndabona kirimo kinarangira ariko ndagushimiye cyane ku bisobanuro utanze kandi ko ari wowe ari n'abakamera mwashubije ikibazo nari mfite mvuga nti kubera iki turimo twivanga kubera iki mwivangamo mu bitabareba mwakwizeye ibyo mwizera ariko uravuze uti inyungu z'abaturage nizo dushyira imbere igihe cyose tubonye hari umuntu uri niyo yaba ari muri opozisiyo niyo yaba tutari kumwe ariko akaba arimo atanga ibitekerezo bishobora kuyobya abantu ntabwo dushobora guceceka mbere yuko tugana ku musozo nagira ngo ubanze unsubirize aka kabazo ntekereza ko abantu bashobora gutekereza bati ese iki kiganiro kuki mutagikoze mbere ko tumaze umwaka wose turi muri aya makimbirane y'urupfu rwa Kagame abavantara nabo bamaze iminsi muri bavugwa cyane ibi bintu bivugwa bati mwategereje iki kuki mutabwiye abantu ese murabivuga kubera ko Kagame yabonetse akaba yaragaragaye kuki mutari mwabivuze na mbere sinzi abantu ejo bundi nahoze nkurikira ikiganiro Sylvestre yagiranye na Semana avuga ngo opposition ngo yaracecetse ngo abantu bose baracecetse ariko nagira ngo ako kantu nka kubase kuko nubwo bwose se yabivuze jewe numvise ntemeranyizweho nawe kuko na ni kuva iki kibazo cya Kagame kiza nibuka ko no mu biganiro twagiye tubigirana iyi twe urimo udefanda yo kuvuga iyo nako iyi na bakamera yavugaga ati urupfu rwa Kagame ntabwo ari gukamara turarwana na system ndibuka ko wakunze kubigarukaho kenshi nagira ngo ubi ugira ikintu ubivugaho ashire kuko ndibuka ko na Tsarishimye yagiye abigarukaho avuga ko urupfu ibyo urupfu rwa Kagame we atabyemera mu biganiro ariko nawe numvise muri kiriya kiganiro basa n'abamwata akabavuga yuko ngo nta kintu yavuze se hari ikintu wasobanura kuri icyo ngicyo
yego emerance rwose ndanabyihutisha ndagira ngo mbanze wenda Sylvestre natwumva Sylvestre ngiyumva natwumva wenda mwibutse ngira ngo yamaze no kubyumva ko nigeze kumva ikiganiro cya Semana aho yatubwiye ko bavuganye amubwira ko habayemo kwibeshya kandi nkeka ko nawe yabyemeye ko habayemo kwibeshya yewe usibye natwe no mu bantu b'abaktiviste benshi hari abagiye bavuga bati nyabu ni ibintu by'ikinyoma mu byirinde ariko wenda ntibyakumvwa ariko hari abantu mu baktiviste harabonze babyanditse bavuga ko atari byo ku murunana rero murunana ibi bintu emirase ujya muri communication habamo strategy nyinshi zo gukomunika n'abantu kandi nanone hari susi dufite yuko tugomba kugerageza gushyikirana muri opposition cyane cyane kugira ngo duhuze imbaraga duhirike ubutegetsi bwa FPL bityo rero strategy dukoresha tugitangira n'izo dukoresha bigeze hagati cyangwa se binaniranye biba bitandukanye ikintu cya mbere navuga mu runana ndo umuvugizi w'urunana ariko nshinzwe n'ibya communication ndetse nshinzwe na diplomacy hari ibikorwa byinshi bya diplomacy twakoze nubwo bitagaragarira abantu kuko byose ntabwo tubishyira ku karubanda hari ibikorwa byinshi bya diplomacy twakoze bigaragaza yuko tutari turi muri uwo murongo wo kuvuga ngo Kagame yarapfuye cyo ni kimwe ibiganiro byose twagiye dukora abantu bashobora gusubira inyuma nta kiganiro na kimwe twigeze tuvuga ko Kagame yapfuye ahubwo twakoze ibiganiro buri gihe tuvuga ukuntu Kagame amereye n'abanyarwanda tuvuga ukuntu Kagame ntakinara mu gufasha abanyarwanda ko akomeje kubakandamiza ko sisiteme ye ikomeje gukandamiza abanyarwanda ndetse no muri correspondance twagiranye n'ibihugu bimwe na bimwe nabyo ni ibintu twagiye tugarukaho cyane ntabwo rero twanenga umuntu tuzi ko ari umupfu ntabwo twe turwana n'abazimu cyangwa n'abapfu ibindi byabaye ni uko twagiye tureba uburemere bw'ibintu bimwe na bimwe tuvuga duti urugero umuntu baramushimuse baramurashe ku manywa y'ihangu bamutegeye gusezera iwabo baranamubaze icyo kintu kiba ari ikintu tudashobora kwihanganira duhita dukora ikiganiro turwanya icyo kintu n'ibintu by'abavantara biza ngira ngo nabyo abadukurikiye bahise babona ko twahise tuvuga ko ibi bintu atari byo kubera ko biteranya abanyarwanda twatanze umurongo wacu kugira ngo n'abadukurikira bamenye neza icyo dutekereza ku bijyanye n'urupfu rwa Kagame twaje gusanga bitari bihagije yuko dukomeza gukora ibiganiro bisanzwe kuko ntabwo twe tugiye tujya muri uwo murongo ariko abantu benshi badukurikira bakomeje kutubaza mu biganiro bitandukanye ese mwaduhaye umurongo mugenderaho mwatubwiye uko bimeze bashaka ko twerura ariko kwerura birenze ibyo twakoraga ntabwo twabonaga wenda ko binakenewe kuko ibintu byose ntabwo wabiha akamaro ntabwo wabiha importance ariko hariho byageze turavuga duti okay reka tubahe umurongo tugomba kugenderaho ariko none ibyo byanatewe nuko muri media notama mu kiganiro Semana yagiranye na Sylvestre Nsengiyumva twabekewe yuko tutigeze twamagana ibyo bintu ko twabishyigikiye ibyo rero byatumye bisaba ko dutanga clarification ntabwo turi muri politique ireba rubanda ntabwo umuntu yaza ngo kugerekeho ikintu utakoze noneho ngo uceceke ugomba kuba proactive icyo bagushyizeho ukavuga ko icyo kintu wenda atari cyo cyane cyane ko ufite n'ibimenyetso by'uko atari cyo ni ukuvuga ngo rero iki kiganiro twakoze ntabwo ari ikiganiro necessairement twavuga ngo ubu ngubu nibwo tubyibutse oya kuva na mbere rwose tumaze umwaka ibi bintu tuvuga yuko atari byo mu biganiro byacu ariko ntabwo twigeze dushaka guhita dukoma rutendere wenda ngo tuvuge ngo mugenzi wacu uri muri opposition tugiye kumuhashya cyangwa se tugiye kumurwanya publiquement cyangwa se aho tuvwa twahisemo twe gukomeza umurongo turiho n'abatubashije muri privé tubabwira ko tutabyemera mu mbuga zacu abayoboke bacu bariho ndetse n'abakunzi ba radio iteme twagiye tugaragaza umurongo turiho abantu bose barabizi byageze nabo bamwe bavuga bati ariko se kuki mwebwe mutavuga nka padiri byagenze gute tuti oya nagaruko tubyemera ubu rero tubivuze kubera ko muri media dusa nkaho batwikomye kandi ko nabayoboke abakunzi baraditeme benshi bagiye bagaragaza iki kibazo bagifite ndibwira ko ibiganiro tumaze gukora byaba ibyo Jean Paul yakoranye na Semana byaba n'iki dukoze n'ibindi byose abo mu rwatubyaye bagiye bakora ndibwira ko ari ibintu bimaze kugaragaza umurongo turiho ubwo rero icyo twifuza nuko abakoze ayo makosa bagira amatirite politike bagahindura umuvuno bakaba babwira abanyarwanda ko bibeshye bakabaha umurongo wundi bagenderaho ibikorwa byose bigamije gukuraho igitugu kugira ngo himikwe demokrasi isesuye hagaruke ubwisanzure n'uburenganzira ku banyarwanda bose aho bava bakagera abo bantu tuzakorana umuntu utari muri uwo murongo bizagorana ko dukorana yaba ari muri FPR yaba ari muri opposition
urakoze cyane Ashile turimo turasoza ikiganiro nagira ngo mpe ijambo umutumirwa wacu bakamira ariko mu kusoza nagira ngo mugire n'ikintu mwambwira mwampumuriza kuko nubwo bwose mwakomeje kugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo nta kibazo gihari n'utubazo dutoya tw'abantu bakeya muri opposition bafite umurongo wenda utari mwiza kandi natwo dushobora gukosorwa yewe ntabwo icyo twacyumvikanyeho kuko nkuko nigeze no kubivuga no muri introduction ibibazo P5 yatangiye ari P5 ariko ubu ntabwo ikiri P5 tuvugishije ukuri nubwo bwose yenda hari abashobora kuvuga yuko ndimo ndengura umurongo nagombye kureba ibindeba ariko jyewe ntabwo ndi mu ishyaka ntabwo ngira isoni zo kubivuga ndavuga ibyo mbona n'uko mbyumva numvise ibiraro nabyo abantu amashyaka menshi yari yatangiye guhurizaho ndetse birimo amashyaka cyangwa se imiryango ngo niba ari 37 ukumva ko ari ikintu cyagombye kuba gikomeye ariko tumaze iminsi twumva ko nacyo gifite ibibazo izo ngufu murimo muhumuriza muvuga yuko opozisiyo ikomeye jyewe ntabwo nzibona cyane mu by'ukuri nagira ngo wenda mu gusoza igira ikintu mwabivugaho kuko tanga icyizere mu banyarwanda bashobora kuba babibona kimwe nanjye ubwo nagira ngo buri wese muhe ijambo ryo gusoza ndatangira kuri Bakamira
yewe buriya mu buzima umuntu agomba kugira icyizere ubwo nuko akenshi mu bibazo twe ntibari hahaguka dukunze gushyira amajwi menshi ku bibazo gusa ntiturebe n'ahantu wenda ibintu byaba bigenda neza no kuba abantu bashobora kuvuga bakicara abantu bakanenga n'ibyabaye afite ubwo turacyari muri procedure nuko ntabwo burya ibintu we nuko twumva ko dushobora gutangira umushinga uyu munsi tugahita tugera ku nshingano twihaye ibintu bifata igihe ahantu tugana uretse ko nta n'indi posibilite dufite on a pas de choix ngo abantu tuzagenda twivugurura rero uko mbibona icyizere kirahari n'ikintu cy'icyizere cyinshi ahubwo nuko unarebye n'abana bakiri batoya abenshi ubona barahagaze ukabona baratekereje ku kibazo cy'u Rwanda ukabona bafite na energi ukabona bafite ubushake bwo gutanga imbaraga bwo kwita ku mpinduka zigomba kuba mu Rwanda kwa kundi umuntu avuga mu bintu byose ya de brebis egare harimo abantu burya hari abantu muri politike turimo hari abantu bagifite ya mitekerereze ya kera ko politika ari uburyo bwiza bwo gushaka imbaraga uburyo bwiza bwo gushaka ubukungu none ugasanga barakoresha amanyanga yose kugira ngo iyo nshingano bazayigireho unarebye ugasanga nk'umuntu uri muri opozisiyo deja tukaba tukiri impunzi tukaba tutari tudafite afete espace yo kugira ngo dukore demokrasi ariko kubera ryashushu akita president no ubwo urumva ko gahunda dufite kagaba ari imwe ariko ikizere mfite nuko hari abantu bumva ikibazo cy'u Rwanda aba les aventuriers barimo bo bizagira igihe afete batsindwe kubera ko bo bizagira ntabwo aribo tugomba guha entere nyinshi ubwo turebe urubyiruko rwahagurutse bo ndabizeye ubwo wenda ntabwo rero umushinga urahari uzakomeza uzayevoluwa me ntabwo ngewe nshobora kuvuga ngo nta kintu tuzageraho ikintu tuzakigeraho ntabwo abaturage b'u Rwanda uko babayeho ntabwo ndumva bitashobora gukomeza kuriya ntabwo bishobora gukomeza kuriya afite pression nini nini cyane bizaturi ku byanze bikunze ntabwo ari kuriya bishobora gukomeza ubwo n'abakomeza gupusa ngo bituriki barahari rero rero kubwo ngiye ikizere ndagifite abantu bafite amanyanga yabo icyo tugomba gukora ni ukugira gusa ko kubaha urubuga kugira ngo wamugani hari igihe abanyamanyanga nabo bajyaho bagatiba bakabona ubushobozi bagashobora kuba bahindura ibintu ariko nabo sinzi niba abantu babona ikibazo cy'u Rwanda bazabakundira ni nabyo turimo natwe tuzabamagana abafite umugambi muzima ngo azawugeraho imyaka ingahe sinashobora ku ariko bizagerwaho ngiye mfite icyizere rero niba wenda waba widekuraga kashoma simbizi ubwo ni cete n'etat d'esprit ariko ngiye uko mbibona bizahinduka
urakoze cyane ndumvikana ndumvikana urakoze cyane Bakamira kumpumuriza no guhumuriza abari bafite impungenge zimeze nk'izanjye ashire niba anyumva nagira ngo musabe aturebere cyangwa se nsabe n'undi wese waba atwumva kuko hari abafana bacu benshi baba badukurikira baturebere kuri YouTube niba hari utumesaje twaba turiho ashire ngo haye ijambo
yego emirance
nawe ukunze kureba kuri YouTube uramutse hari message wabonye wo watubwira
nari ntararebaho ariko wenda bo muri studio bashobora kudufasha niba zihari bakamutekerezaho ariko ngiye ijambo nagiye bya nyuma nuko mu by'ukuri ntabwo mbona ko ibintu byasubiye inyuma cyangwa se ko n'abantu bagombye guhungabana kubera ko hari abantu batavuze rumwe kuko ari ibyo ngibyo abantu banahungana ko no mu miryango abantu batavuga rumwe no muri za sport abantu bafana amakipe amwe ibyo ni ibintu bisanzwe baho mu buzima ndetse Emirance utuye muri Canada muri Canada hari amashyaka atatu abakonservateri hari NDP n'abalibero bahora bahanganye bashaka ubutegetsi ndetse hari na Bloc Québécois abo ayo mashyaka ntabwo ajya avuga rumwe kandi nta kibazo kiba cyabaye ubwo rero abanyarwanda bagomba kugomba kwiga ko kumenya yuko kuko ikibazo ngiyewe si uko abantu batavuga rumwe ikibazo ni ugufata ko kutavuga rumwe ari ikibazo nibyo rero tugomba guhindura kuko ikintu cyose kiri normal mu gihe tuzagifata ko kitari normal ko kidasanzwe na gusa abadufite ikibazo kubijyanye n'ukuntu ibintu bigenda bigana muri opposition ngira ngo duhereye no mu Rwanda abantu basigaye bavuga kandi nibyo basigaye bavuga byarahindutse cyane abantu ntago bagifite ubwoba nka mbere hari ibintu byabaga abantu bakicwa ntitunanabimenye tukazabimenya umwaka ushize ubu ngubu biraba uwo munsi bikaba byamenyekanye hari abanyamakuru bagenda bibohora hari abanyepolitike bagenda bibohora kurushaho hari n'abativisti bavuga bati ntago tubyemera nimushaka mutwice ngira ngo iyo ni evolution ikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga hari abantu cyane cyane biganje mu rubyiruko tudashobora kunegirija ko ari abantu nabo bafashe iyi nzira nziza yo kurwanya kiriya gitugu na kariya karengane kandi tubike kuko twese muri uru rugendo harimo n'ishuri turimo tugenda twiga yaba ku makosa tugenda dukora cyangwa se yaba no ku bunararibonye tuba tudafite tugenda dukuramo n'amasomo kandi nabyo ni byiza cyane ku bijyanye n'urunana rero ari rwo mvugira urunana kuva rwashingwa ku mugaragaro ku itariki ya 6 z'ukwa 7 umwaka w'2022 ingamba urunana rwihaye ziri mu byo bita ngo plan d'action za buri komisiyo iri mu runana kugeza ubu ngubu ingenga bihe bihaye bagenzi banje zagiye zigerwaho nuko ngo objectif bihaye n'ingenga bihe bihaye kuri kugira ngo bikorwa bashaka kugeraho bigerweho byagezweho kandi n'ubu ngubu ibijyanye n'ibyo urunana rwiyemeje nabwo bigenda bigerwaho neza nta mpungenge twebwe dufite ku bijyanye no kuba dutera imbere mu gukomeza kurwanya aka karengane ndetse no mu gukomeza kubaka capacité cyangwa se ubushobozi bwo gushyira igitutu kuri FPR ya Perezida Kagame kugira ngo yemere kuganira n'abanyarwanda cyangwa se ishyikirane nabo cyangwa se iveho igende ibyo nta kabuza bizagerwaho ubwo rero niba hari abo bihumuriza abo mu runana nziko bihumuriza abo baranabizi ubwo rero n'abanyarwanda badukurikira bibaza ngo runana rugeze hehe nabo bamenye ko turimo kugana ahantu heza ntabwo turimo kwiyemerera dufite ibikorwa bifatika twakoze ndetse turanategura n'ikiganiro mbwirwaruhame kizaba aho abantu b'abanyamakuru n'ababyifuza bose bashobora kuzaza bakatubaza ibibazo bashaka ku bikorwa byacu tukabasobanurira ubwo rero ndumva ari ibyo nasubiza ngo ndakeka ko muri studio batangiye bari
ndabona komateri kandi ndabona hariyo ikureba ivuga ngo izo nzego uvuga nizo ziyobowe n'agatsiko k'abavantara ndumva izo nzego ari wowe wazizuza ashire mu nyumve neza ntabwo mvuze abanyarwanda bose babaga hanze njyewe ndavuga kuri kariya gatsiko kabicanyi yabisurinye kica gahonyora gashimuta abanyarwanda uwo n'umwe mu baduhaye komanseri gatoya zose ubwo yenda n'abakamira abanza yumve niba hari mureba undi yavuze ati ngo abantu n'abavantara sibyo kuko n'abanyarwanda nkatwe baje batashye iwabo none se uyu munsi abari hanze nabo tubite abavantara cya Thomas cyamaganwe kubw'iryo zina yita abantu ambabarire Thomas ntabwo ari jyewe umututse ndimo ndasoma Karina sinzi ko n'uyu muntu yashaka kumutuka ariko yakoresheje oya mumbabarire narisomye nabi ni ukubera ko ntabona neza cyane yavuze ngo oya Thomas niyamaganwe kubw'iryo zina yita abantu ntabwo yigeze asukana rwose nari mubeshye mumbabarire undi ati uwitwa Monange Gardien ati agatsiko k'abavantara Rwanda karahari rwose ubwo nta bantu babiri bamaze kukumvisha ko ako gatsiko gahari ubwo na Bellarmé yabyumvise undi uwitwa Cyamukondo News umuntu wese ushyira imbere amoko amazina abavantara ibigarasha ibi byose bigomba kuvaho mukitwa abanyarwanda padiri arimo arasenya opposition undi nawe ati uwitwa Monange Gardien nanone babihakana agatsiko k'abavantara mu Rwanda karahari kuko hariya kuriya bica umuntu wese uzamuye umutwe ni gahunda y'agatsiko k'abavantara n'abamwanga mwabo uyu yari yavuze na mbere ndumva yakomeje gutsindagira kuri icyo kibazo cy'abavantara za YouTube ndabona ari nyinshi nkeya niba mushaka ko nzisoma zose sinzi abavana agatsiko k'abavantara twaragatahuye gafite gahunda ndende yo kwicisha abaturage inzara gusuhura ibyo abanyarwanda gusahura ibyo abanyarwanda bagezeho uwo ni oya c'est toujours la même personne ndabona monage gardien ya postinze ibintu byinshi ariko ideye na irumvikana icyo arimo adepanda we ari ku ruhande ruvuga ko abo bantu bantara bahari icyakora mwumvise ko hari n'abandi bavuga yuko iryo jambo ari ijambo ryo kwamaganwa ko ari ryo kuvangura abantu reka ndangirize kuri iyi ya Claudien Mutamba kuko ntabwo yari yanditse mbere yavuze ati biriya byo kwitana amazina ngo abavantara nanjye mbona bitubaka ni ukwibutsa abantu amateka ashaririye imiryango yabo yanyuzemo ntacyo bikemura ahubwo byongera ibibazo mumbabarire nagiye nsoma nitonze ariko ayo niyo makomateri nsomye icyakora hari nyinshi za postinzwe n'umuntu umwe nk'uko mwabyumvise ok ashire Bellarmé eske hari dernier commentaire mwakora izo gusubiza aba bantu
ntoya cyane kandi kire ibya gukuru Bellarmé abanze hanyuma ndasubiza nyuma
commentaire nakora si dokugo buriya hari abantu batava kwizima nukubayigihe kubera ko ariko birababaje kubona amateka twanyuzemo atarigishije abantu simbizi me ikintu cya mbere nuko umunyarwanda yagombye kwiga kubaha undi afete abanyarwanda bagombye kwiga kubahana ande oro yo kuvuga ngo ni ibintu bya politiki ukicara noneho wasanga ukabona umuntu bamwise umuvantara bigasa n'ibigushimishije paske ubwo en fait ubwo ni nko gufata umuntu bakashimushyira mu kantu kakato bakamu ntabwo hari ibintu ubwo c'était niveau de compréhension yo kubahana tutari twageraho paske cyangwa ni no kumenya umuntu simbizi niba banasobanukiwe umuntu kuba umuntu usekwa paske burya hari muri edikasiyo twagize na kiliziya gatolika ntabwo yabyigishije cyane ibintu byo kugira ngo umuntu ni nk'undi paske kubivuga nuko abo bari gukora komantere wenda imyaka bafite sinyizi kubera ko sisiteme za kera zose wasangaga abantu bari mu gateba kanaka bigakurura ibintu by'inzangano n'umwuka mubi nokubwo bikaza no kugira ahantu abantu batemana iyo nzira abantu banyuzemo impamvu itabahaye amasomo niyihe unaretse n'ibyo umuntu ku giti cye akora amakosa ye ntabwo ushobora gufata abantu bakomotse ahantu hamwe noneho ngo aya makosa yakoze aba bantu kandi yarakozwe wenda n'abantu bavuga agatsiko ariko se ako gatsiko ntigahagije hari agatsiko k'abantu bakora ibintu byinshi mu Rwanda ejo hari umuntu wakoze etude nabo bavuga ngo abavantara ngo bareperitorie ako gatsiko abantu barimo n'ibandi nuko bavuga u Rwanda ariko nta nubwo bigiswari yabo Kagame imbaraga umuntu imbaraga yazihawe nande ese uwo muntu ninde ni umuvantara nuko ikibazo cy'u Rwanda hari abantu bagombye kwicara bakamaza gusoma bakamenya ukuntu u Rwanda rwageze hariya simbizi ubwo rero ibibazo babaza abantu bagomba kwihugura bakamenya ko ikibazo uko giteye naho gukomeza gutunga abandi intoki bazareba amateka y'u Rwanda ikintu bibyara naho kutaba kwizima byose nabigize umuntu azagira amahirwe wenda ahumuke ntago singizi nta kindi nasubiza
icyakora ikintu nabahumurizaho ari wo wari nashire nuko maze kongera kureba neza izo za poste n'abantu bagiye basubiramo kenshi hari za poste za postinzwe n'umuntu umwe inshuro nyinshi n'abantu bane bapostinze ariko batatu kuri bane nabo bararwanya icyo gitekerezo cyo kwita abantu abavantara mu by'ukuri uwitwa Monage Gardien niwe wenyine ufite igitekerezo cyo gishyigikira abo bavantara iryo jambo ubwo ni ukuvuga yuko kamemu bigaragara yuko hari benshi cyane bafite ibitekerezo bihuye n'ibyanyu ubwo nagira ngo mbahumurize
dakorwa wenda niwe nibanzeho ariko ubwo nabo bandi bagomba tugomba gutera imbere tukiga uburyo bwo kugira ngo tworoherane mu buzima donc ubwo afite ubwo ni nayo message twe twatangaga ko abanyarwanda bagomba kwicara bakoroherana niba bashaka kuba mwa kiriya gihugu amahoro donc ubwo naho ibintu bya gatebe gatoki donc ibyo bintu tugomba kubicikaho umuntu akubaha undi bakabana mu mahoro umuntu akajya ibye ntajya iby'abandi donc ubwo ngiye niyo commentaire na nashaka gusonzerezaho
urakoze cyane Bellarmin ndabona ikiganiro cyabaye kirekire reka tugisoze ni ariko Ashile ntabwo nagisoza ntabanje kumubwira kumubaza niba nta jambo muniganye ubwo yabaye baba we ngaho ndaguhaye vuba Ashile
ndagira vuba en fait nagira ngo mbwire mbaze nshimire uwo witwa Monange Gardien ko akurikira radio iteme kandi akadusangiza ku bitekerezo bye ntabwo ari bibi ariko kubijyanye n'abavantara donc ibintu ayavuze abavantara barahari agatsiko k'abavantara karahari kandi nabicanye ok ndagira ngo nerekane ibyo bintu ukuntu harimo ikinyoma gikomeye cyane ariko ubwo ndimo kwataka ide sinataka umuntu abavantara byakoreshejwe bwa mbere byiswe abantu ngo b'abanyoro bari barateye u Rwanda baraje nyine ubwo nyine icyo gihe cya kera abantu barateraga ntabwo bazaga baririmba indirimbo z'Imana bazaga bicana abanyoro iki gihe barateye banesha abanyarwanda hanyuma nibwo babisa abavantara nyuma byaje gukongera gukoreshwa nuriya Magayane nawe yongera rikoresha bivuze ngo ni concept yo kuvuga ngo umuntu ni umunyamahanga or abantu bari mu Rwanda kakanya bari mu Rwanda ntabwo ari abanyamahanga ibyo ntabwo dushobora kurwanya abantu ngo nuko tubarwanya no ngo turabite ngo abanyamahanga ibyo ngibyo ni ikinyoma gikomeye cyane ni kwibeshya kuko aba bantu ababyeyi babo bahunze muri 59 bahungira mu Buganda abandi bahungira muri Congo abandi bahungira i Burundi kandi bageraho barataha iyo Habyarimana kimuri icyo kibazo cy'impunzi cya Gesperi bari yabayeho ibyo ni ukuri abantu birengagiza wenda tuzabivuga mu kindi kiganiro ariko uko ni ukuri hanyuma izi mpunzi hari igihe obote yigeze kuzirukana ziraza Emerance byumve neza n'abadukurikiye n'uwo Monange Gardien byumve abantu b'abanyarwanda barahunze muri Uganda Habyarimana atarigeze akira imbaraga mu kubacyura abantu obote arabirukana ngo ntabashaka bahungira mu gihugu cyabo mwibaze kugira ngo abanyarwanda bahungire mu gihugu cyabo cyitwa u Rwanda ibyakurikiyeho bafashwe nabi ndetse niba nibuka neza ntabwo icyo gihe nari ndiho ariko nagiye nsoma amakuru y'ibyo bintu gatabazi ari mu bantu bagerageje kugira ngo abo bantu bafatwe neza bashyirwe muri sosiyete bubakirwe ariko akazu kari kariho cyangwa agatsiko kari kariho karabyanze nikabikizemo imbaraga abantu barongera babigenda gute barongera basubira mu Bugande hahandi babirukanye none se iyo umuntu yabuze aho babigenda gute birangira afashe inzira yo guhangana n'ikibazo ahura nacyo aho kugira ngo afe sibyo se natwe turi mu gukora ko abantu batubujije igihugu cyacu siyo mpamvu twahisemo kujya swate mu baktiviste mu bapolitise kugira ngo turebe ko twakwisubiza igihugu cyacu ubwo rero bazatwita abavantara ntabwo abo bita abavantara ni abanyarwanda ibyo ngenda bihamya 100% kubita abanyamahanga ni bwa buryo nyine bwo kudiviza abaturage ari nabwo twavuze ko icya mbere kubita abavantara ni ukugoreka amateka kuko ni abanyarwanda bahunze ababyeyi babo bahunze kera abo bana baragaruka nubwo bagarutse baratanze icyizere cy'uko ibintu bazabikosora ariko bakaba batarabikosoye ariko ni abanyarwanda icya kabiri ngo ni abicanyi Monash gardi muri 73 Habyarimana akorera kudeta Kayibanda abana bafungwa muri za gereza abantu bicwa n'inzara muri za gereza abantu barajyanywe muri rwabayanga abo barabavantara nibyo mugenzi wanjye bakamera yavuze ntitugashake kwigira beza ngo dutunge agatoki abandi nitwemere defiance zacu twemere ibibazo dufite twemere naho turi tudafite imbaraga cyane twemere defo zacu hanyuma ni gutuziyubaka twese nk'abanyarwanda murakoze
urakoze cyane ashire bize ngizimana mbaje kukubaza ngo ntakunigana ijambo sinari kugukira none ndumva winiguye mu byukuri nizeye ko iki kibazo tukidiskiseho nubwo bwose hari byinshi cyane umuntu yakivugaho abishatse ariko hari ibiganiro byinshi dukora tukavuga tuzabigarukaho ariko ndakeka ko iyi ngingo muri tuganire tutazayigarukaho kuko ikintu numvaga twari tugamije ni ukubwira abantu gukebura abantu no kubibutsa ko ibi bintu bidukerereza kubigarukaho ntekereza ko byadukerereza kandi turimo twamagana ikintu cyose cyadukerereza kikaturangaza mu kwandura n'abasangiza akantu umuntu wari inshuti ya famiye yacu ibintu bitarahinduka ngo abantu banga abandi cyangwa abantu bahinduke umuntu kandi ndanamuvuga n'izina kuko ari akantu yavuze ngomba kumuvuga izina kugira ngo kanamwitirirwe umuntu witwaga Liyetona Koronel Pierre Celestin Rwagafirita yari inshuti ya famiye yacu ibintu bikimeze neza hari akantu yajyaga akunda kugarukaho iyo bamubwiraga ibintu biri byabaga ibikuru nk'ibi ngibi byabaga bikerereza abantu byabaga byipasa bidafite akamaro yarakubwiraga ati urabizi ati ibyo bintu bireke ubizemo kuko byagukerereza ati byagukerereza bene ibyo atugasanga abantu bose baragusize ntaho kibafatira ako kantu naragakundaga cyane ikintu umuntu yaza abwira ibintu bidafite aho binjyana nkamubwira nti you know what ibyo byankerereza ntabwo ndi bubijyemo bitazankerereza none nanjye nagira ngo mbwire abanyarwanda batwumva bave mu bintu bidukerereza kwirirwa tuvuga iby'abavantara kwirirwa tuvuga ku rupfu rw'umuntu biradukerereza ku busa ku buryo rwose narangije icyo kiganiro nizera ko abanyarwanda bari muri opposition baza tugashyira hamwe si ngombwa ngo tuvuge rumwe ariko turangamire ibikorwa bituma turwanya igitugu bituma tugera ku mpinduka tugamije aho kugira ngo turangazwe n'ibintu bidukerereza twibuke ko urupfu rwa Kagame rudakuraho sisiteme itubangamiye nk'uko Bernardme yabisobanuye neza wavuze ati Kagame ntabwo ari icyo kibazo dufite ikibazo dufite kuri sisiteme yashyizeho igihe cyose rero iyo sisiteme izaba ikiriho ntabwo urupfu rwe ari rwo rushobora kugira icyo dutanga ibyo rero nkaba nizera yuko abakunzi bacu badukurikiye tucyumvikanaho tukava mu biturangaza nongere mbisubiremo tuve mu biturangaza kuko biradukerereza ndangije nshimira cyane abaduteze amatwi kandi ndibutsa kujya batwandikira kuri ya email yacu tuganire twese hamwe @gmail.com tuganire twese hamwe @commercial@gmail.com shimeye cyane abahora bitanga bakadufasha ku buhanga bw'ibyuma ubu nkaba mbamenyesheje ko ikiganiro cyacu kirangije badushyizeho ka karirimbo dukunda murakoze ngo n'ubuhoro n'ijoro ba
kora mahano abona bahuza bahururanye karamo n'ibitabo abona basinya bagaseka bagahoberana nibategereza gutaha baratuma rukambikana maze abana bakahagwa ababyeyi bakarira nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama, ama.
Kama wakati warashili warama wana wake wanalia wana oma na imani wanachotaka ni amani wana oma na imani wanachotaka ni amani
Carla